Blog Talk Radio.
Changu chumu vandi mngagai wakanga zimisozi. Izindu munyarwanda zabamuri chire kareka. Yewe nijirie miuriro nyarwanda. Songa 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 mbere. Araye nijiuriro nyarwanda. Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere. Araye nijiuriro nyarwanda. Songa 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 mbere. Araye nijiuriro nyarwanda. Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere. Araye nijiuriro nyarwanda. Zaba muri kire kareka urya maherezo y'inzira ni munzu rekana nje nkubiteye ngoma muruza cyane n'ubusana kwabatuye munyangire yahawe ijambo uva ku giti dore umuntu ugana ihuriro nyarwanda erega fora ndebiruta vuga numve se nindi utarambiwe amarira y'ababapakazi babura bagabo babamarabira se nindi utarambiwe isifu zazi y'abahanzi nubonye arusi mbutagere kwawe ibyaha bebefe bene n'ibinyaga imitungo bizi bifi binini binyaga rubanda
songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda
yewe nigiriye mwihuriro nyarwanda izindu munyarwanda zaba
urakoze cyane Serge ko kugera kumpa uyu mwanya mwiza kugira ngo tuganire ku mategeko areba igihugu cyacu n'uburyo ashyirwa mu bikorwa cyane cyane n'inzego z'ubutabera. Ubwo rero mboneho umwanya wo kuramutsa abakunzi ba radiyo Itahuka abakurikirana iki kiganiro. Ibitekerezo byabo ni ingirakamaro, biradufasha. Mu kiganiro cy'ubushize twaganiriye ibirebana n'imbabazi zitangwa n'itegeko, tunareba cyane twagendeye cyane kuri ku mbabazi zahawe Madamu Victoire Ingabire, tureba uko bimeze mu mategeko, tureba ese afite uburenganzira bwo gukorera politike mu Rwanda nta busembwa. Icyo kiganiro twagize rero nk'uko hariho abakuganirije bakuha donc uko babonye ikiganiro niko nanjye nagiye mbona ibitekerezo by'abandi. Nkaba wenda nifuza nko gufata iminota itarenze 10 cyangwa se 5 kugira ngo mvuge ku bitekerezo bike nabonye ku kiganiro cy'ubushize kandi mbona yuko byagize akamaro. Kuri icyo kiganiro cy'imbabazi zitangwa na Perezida, nk'uko nari mbivuze twaganiriye kuri ka ya Madamu Victoire Ingabire, nka ka twifashishaga nk'urugero kugira ngo tugaragaze ikibazo uko giteye. Nari navuze nifashishije itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha mu Rwanda, nifashisha n'itegeko rye rishyiraho igitabo cy'amategeko ahana. Hari mugenzi wanjye Maitre Chikuru Mwanamayi yaje kumbwira kumpa igitekerezo cyiza kinyunganira kimfasha kugira ibyo ngaragaza. Mu gitekerezo cya Maitre Mwanama yangejejeho kandi ni n'ukuri uko yabimbwiye, ni uko ku kibazo cya Madamu Victoire Ingabire ahabwa imbabazi hatagendewe ku itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha ryashyizweho mu 2019. Uko imbabazi yazihawe mu 2018 byumvikana yuko atari gushingirwa ku itegeko ryabayeho nyuma, ahubwo hashingiwe ku itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha ryo mu 2013. Igishyashya rero kiri muri iryo tegeko nacyo maze gusoma iryo tegeko icyo nabonye nyine ni kakaga mu kubahiriza ibiteganywa n'amategeko yacu nyona ese ntongera mbona ikibazo gikomeye nuko mu ngingo ya 200 mu ngingo ya 200 kanyirebe neza mu ngingo ya nihangane gatoya
mu gihe ukishaka reka twakire Roger Rusesabagina nawe tugezeho natanda kurimo gushaka iyo ngingo kugira ngo utubwire iyo feedback mbere ko twinjira mu ngingo z'uyu mugoroba Roger Rusesabagina ndizera ko turi kumwe nawe niba mutwumva ndagira ngo musuza abateze amatwi ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba aracyikonekita mu kanya gato ndakeka aba tumubona noneho tube twakomeza
ndumva iyo ngingo nayibonye ni ingingo ya 242 ni ingingo ya 242 y'itegeko ryo mu 2013 rishyiraho igitabo cyerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha reka iyo ngingo nyisome neza iravuga ngo umutwe wayo uravuga ngo kubuza cyangwa gutegeka kuba ahantu uwakatiwe igihano cyo gufungwa burundu akagirirwa imbabazi ku buryo bugisimbuza igihano gito cyangwa ku buryo bukimukuraho cyose agomba iteka guhabwa amabwiriza amubuza cyangwa amutegeka kuba ahantu mu gihe cy'imyaka 10 kereka bitegetswe ukundi mu cyemezo cy'imbabazi hakurikijwe ibiteganywa n'igitabo cy'amategeko ahana uwakatiwe igifungo cya burundu cy'umwihariko ashobora guhabwa imbabazi mu buryo buvugwa mu gika cya mbere cy'ingingo icyo nshaka kuvuga hano ni iki icyo nshaka kuvuga hano muri ingingo ya 242 ni uko ushyirirwaho amategeko yo kugira ibyo yubahiriza amabwiriza yo kugira ibyo yubahiriza ni umuntu wenyine wakatiwe igihano cyo gufungwa burundu umuntu utarigeze akatirwa igihano cyo gufungwa burundu ntago kubwira itegeko ryo mu 2013 nta mabwiriza yandi yagombaga guhabwa rero iriya tegeko rya perezida ryaje rinyuranya n'ibiteganywa n'ingingo ya 242 maze Madame Ingabire Victoire ashyirirwaho kugira ibyo yubahiriza kandi itegeko ritabiteganya ahangaha rero hakaba hari ukwica nkana amategeko y'u Rwanda donc navuga ko inzi uburyo umuntu yabisobanura navuga ko ari amahano umuntu yategetswe kugira ibyo yubahiriza nta tegeko ribiteganya donc code de procédure pénale yo mu 2013 mu ngingo ya 242 nta kiteganyiriza umuntu wahanishijwe igihano kimara igihe kitari igihano cyo gufungwa burundu wo iyahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika nta mategeko agomba guhabwa ibyategetswe rero madamu ibyashyiriweho madamu Ingabire navuga yuko nta gahomamunwa mu yandi magambo ntago byagombaga gukorwa njyewe ku bwanjye nkaba mbona yuko afite n'uburenganzira bwo kujya mu rukiko akabitesha agaciro akavuga yuko agasaba uburenganzira bwo kujya aho ashaka nta ruhushya nta wagombye kubisabira kuko nta tegeko ribimutegeka mu bindi bitekerezo nabyo nakiriwe ku kiganiro cy'ubushize ni ibirebana na rwa rukiko nyafurika hari undi munyamategeko ni umwarimu muri kaminuza muri Canada ni umunyarwanda yigisha iby'amategeko muri kaminuza yo muri Canada akaba yarabaye n'umucamanza mu Rwanda ntago ari ngombwa ko mvuga amazina ye hano ariko yakoze ubushakashatsi bwihariye kuri ruriya rukiko nyafurika. Icyo yambwiye ni uko ruriya mu gitekerezo cye yasangije kandi nkumva cyumvikana, ni uko ruriya rukiko nyafurika atari urwego rw'ubujurire nk'uko nari nabisobanuye ubushize. Donc kuko jyewe uko nabisobanuraga, nk'uko iyo umuntu yaburanye imbere mu gihugu inzira zose yarazirangije, ashobora kujyana ikirego cye muri ruriya rukiko. Nge nari na igitekerezo nari nagitanze ko yakijyana, donc umuntu yajyana ikirego muri ruriya rukiko nk'inzira y'ubujurire. Ariko umunyamategeko kandi w'inararibonye nubaha yambwiye ko kujyana ikirego muri ruriya rukiko bitakwitwa nk'inzira yijurira. Bo ariko ubwo urumva izo ni za pozisiyo z'abanyamategeko zigongana. Ntago rero nashatse kujya muri iyi deba ngo mbe nafata ibitekerezo bitandukanye ngo tubirebe, byaba ari ibintu bigoye byanarushya abakunzi badukurikirana kumva neza. Ariko icyo tuzi ni uko ruriya ni urubanza rwaciwe kandi rufite agaciro, ahasigaye ishyirwa mu bikorwa ryarwo. Jyewe ku bwanjye numva Madamu Ingabire nk'uko nabivuze ubushize yajya mu rukiko rw'ikirenga akarusaba yuko rusobanura agaciro k'urubanza rwaciwe na ruriya rukiko. Nge numva ariko nabigenza, numva ariyo nama namugira kugira ngo ikibazo cyo kuba ruriya rukiko ari ibyo rwemeje ko ari uburenganzira bwe mu Rwanda babifata nk'ibyaha bisobanuke, urukiko rw'ikirenga rwabisobanura. Ikindi byari kubirebana ni hanagura busembwa, nabwo hari undi munyamategeko nanone w'inararibonye mu Rwanda wambwiye ko umuntu gukurwaho ihanagura busembwa agomba kuba ari hanze, atari ibintu agomba kuba amaze imyaka 5 yibuze mu gihano kandi agaragaza imyitwarire myiza, ariko akaba ari hanze atagomba kuba ari muri gereza. Ibyo nabyo ni indipuwe nagira ngo ngaragaze. Indipuwe ni ku mbabazi za zitangwa n'itegeko. Hari abambwiye ko zishobora kuba zarigeze kubaho. Hari nka Ministre Gatabazi Felician yigeze gukatirwa kera
noneho za 80 na kangahe
na za 80 kugira ngo rero agaruke mu buzima bwo gukorera leta be n'umunyapolitike, nuko ngo yaba yarabikesheje imbabazi za yahawe imbabazi yahawe n'itegeko. Hariho n'undi munyamategeko nanone wa mwarimu muri kaminuza muri Canada wambwiye yarashidikanyaga kubirebana na Perezida Gregoire Kayibanda, kuko nawe yari yarakatiwe n'inkiko ku butegetsi bwa Habyarimana. We akibaza ati se buriya bari kumwitirira ikibuga cy'indege gute nta mbabazi yigeze ahabwa? Urumva ibyo ni ibintu abantu mu mateka bashobora
ariko se metre ubundi wenda twavuga ko Kayibanda we yaregwaga iki niba ngenzi ko yakore coup d'etat? Hari icyaha yashinjwaga cyatuma
hari ibyaha ko yarafunzwe.
I agree, ariko
ntabwo ibyo yahaniwe ntabwo mbizi byari ariko yaje kurekurwa. Ariko urumva abanyamategeko bakavuga batese yari kurekurwa akitirirwa ikibuga cy'indege nta mbabazi agifite ubwo busembwa bwo yashyizweho n'inkiko zamuhanye. Ibyo ni ibintu by'amateka ntatindaho, gusa nashakaga gusobanura ibitekerezo abanyamategeko batandukanye bagiye bangezaho bashingiye ku biganiro twavuzeho ubushize. Nkaba muri make ari ibyo navuga. Murakoze Roger Komera.
Ukomeye Maître Kayezu, ukomeye Serge. Duhayemo akabazo tekaho yangiye kukonekta bisa nk'ibyivanze ariko ubu ndi kumva neza.
Urakoze cyane, nta byagucitse usanze turimo kureba nyine ibyo batwandikiye mu kiganiro cya mbere bavuze, kandi nshimire Maître Kayezu. Urumva ko abanyamategeko barakurikiye kandi bagize uruhare rwo kuguha feedback ziri positive. Nizere ko n'abandi hirya no hino bazabikora, kuko niba tubona ibitekerezo nk'ibyo mu kiganiro cya mbere, bivuze yuko iki kiganiro cy'ubutabera cyangwa amategeko ari ikiganiro navuga yuko n'inyota kuri rubanda bitewe n'akarengane kari mu gihugu. Ndagira ngo twinjire mu kiganiro cyacu cy'umugoroba. Roger, bafata umwanya usuhuza abadukurikiye kuko ntabwo ugeze basuhuza.
Murakoze Serge, nanjye nyine nsuhuze n'abadukurikiye hashize iminsi. Murakoze kudukurikira nk'uko nanjye nkurikira buri mugoroba. Tubageze ko tubageze ikiganiro cyiza, Kanameta Kaizo akadusobanurira amategeko, kuko bamwe muri benshi mwe twe tuba dukeneye kubyumva ko harimo byinshi tuba dutumva neza.
Urakoze cyane kubana natwe. Uyu mugoroba rero nk'uko mwari mubizi, twari twavuze ko turi buganire ku itegeko nshinga, ariko bitewe n'imanza ziri mu gihugu, hari urubanza rwa Madame Yvonne Damange rya Mugwiza rwabaye uyu munsi, bakaba bamukata imyaka 15. Audience yacu cyangwa dukurikira benshi birebandika bati aka karengane k'ibihekane nk'uko barafinda bivuze, ni muri urwo rwego rero umunyamategeko Maître Kayozi yifuje ko yatuganiriza kuri urwo rubanza. Hari urubanza rwa Damien Habumuremyi, nawe ejo nabonye ko ngo kujyano cy'imyaka 3 bari baramukatiye bashobora kuba baragabanyije ikagera ku mwaka n'igice. Ubwo turaza wenda kureba nanone icyo umunyamategeko yatubwira. Hari na Professeur Kayumba ejo yari mu rukiko. Professeur Kayumba, Dr Christophe Kayumba yari mu rukiko, nawe n'urundi rubanza abantu bibaza. Twaza kwifashisha amajwi wenda ama audio tukumva n'icyo mubitekerezaho. Hari indi ngingo nasanze yaba n'uburenganzira bwa muntu, sinzi niba nayiguhaye Claude niba wayifunguye simbizi. Abatinganyi bamaze iminsi bafungwa babonye mu maraporo, kandi bivuga ko mu kwezi kwa karindwi Leta y'u Rwanda yari yavuze ko igiye guhostinga convention y'abatinganyi ku isi yose mu Rwanda. None ukibaza uti abanyamahanga bari kuza mu Rwanda muri Kigali Convention Center gukora inama yabo y'abatinganyi, ariko ab'abanyarwanda barashimutswe barabamaze mu gihugu baturatura hirya no hino. Kandi mwibuke ko u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere byakoze ratification muri UN ku kibazo cy'abatinganyi. Ndabyibuka icyo gihe Nduhungirehe ambasaderi wanyu aho ngaho yari muri UN na Gasana. U Rwanda ruririmba rwose ko rutanga uburenganzira bwa muntu kuri abo bantu b'abatinganyi, ariko kumva iriya raporo nabonye bavuga uburyo batoratuye mu gihugu bakaburirwa irengero bakaba bafungiye n'andi hirya no hino. Kibaze n'iriya convention yari kubera mu Rwanda mu kwezi kwa karindwi yari iy'abanyamahanga, of course amateleviziyo mpuzamahanga yarivugaga, ariko bitewe na COVID-19 nkeka ko bitashobotse kuko ntayabaye ibyo ndabizi, ariko publicite zakorwaga zagaragaza ko bagomba guterana i Kigali mu kwezi kwa karindwi. Nizo ngingo rero wenda nifuza ko turi buganire kuri mugoroba. Ubwo hari n'undi ukurikiye ufite igitekerezo wenda aza kutubwira, ariko ndakeka arizo turi buganire. Hari ikintu wumva wakongeraho?
Roger nawe aza kudufasha, nubwo wenda tutari buvuge cyane kuri ka ya papa we, kuko hari ibintu biba biri muri famiye n'abanyamategeko ba famiye biba bitari ngombwa kuzana en public, ariko nanone ruriya ni urubanza rukomeye. Sinzi niba wabonye mwabibonye iriya nyandiko yatangajwe n'uriya rugaga rw'abavoka mpuzamahanga IBA. Ni IBA ayibane
nge ntayo nabonye ubwo wite wayisangiza kuri WhatsApp.
Ntabwo wayibonye Roje?
Nayibonye, ntabwo ndayisoma ejo umunsi, nimba nabonye kuri Twitter umunsi ntabwo ndayisoma
detaile. Ndayimuha Serge ayirebe. Urumva banditse inyandiko bagaragaza ko urubanza rwa Rusesabagina nta butabera yabonye. Donc nibindi byose byagiye bivugwa hirya no hino mu binyamakuru, kuko Rusesabagina ni umuntu ukomeye, ni taxon public mu gihugu cy'u Rwanda. Ntabwo twavuga ibintu by'ubutabera tutagarutse kuri affaire ye. Numvaga wenda nabyo twaza kubifatanyamo na Roger, wenda afite icyo yumva yasangiza abantu aba yakivuga, ariko nyine muri limite z'ibishoboka. Serge yatuyoborera ikiganiro agasigira
urakoze cyane reka dutangire ku ngingo ya mbere rero nkuko bivuze kandi nshimira abadukurikiye batangiye no kwandika bati ikiganiro ni cyiza rwose mwarakoze kuzana iyi emisiyo nk'iyi reka tubashimire reka tujye ku ngingo ya mbere tuhere ku rubanza rwa madame Idamange Yvonne Ryamagwiza mwabyumvise uyu munsi imyaka 15 yo kamama akaba yayihawe rero muri ra Rwanda rwa kaga reka tutege amatwi twifashisha amajwi y'ijwi rya Amerika Eric Bagirosa wakoze reportage
urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba rukorera Inyanza majyepfo y'igihugu rwahanishije Madame Yvonne Idamange Ryamagwiza gufungwa imyaka 15 Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye urwo rubanza.
Byafashe igihe kiri munsi y'isaha inteko y'abacamanza batatu bakuranwa mu gusoma icyemezo cy'urubanza ruregwamo Madame Yvonne Idamange Ryamagwiza ibyaha bitandatu byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Mu cyumba cy'urukiko rufite icyicaro i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, yaba Idamange abamwunganira mu mategeko ndetse n'ubushinjacyaha nta ruhande rwa ruhagarariwe hagaragaraga biganjemo inzego z'umutekano n'itangazamakuru nta cyaha na kimwe mu byaha bitandatu Idamange yabayeho umwere ari naho urukiko rwashingiye rumuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 15 n'ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga byinshi mu byaha ubushinjacyaha bumurega bishingiye ku biganiro yatishaga ku muyoboro we wa YouTube yise Idamange mu izina rye mu mabazwa yakoreshejwe mu nzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha Idamange yemeye ko ibiganiro mu majwi n'amashusho aregeshwa aribye ubushinjacyaha bumuregesha amagambo yavuze ko u Rwanda ruyobowe n'agatsiko k'amabandi kayoboresha igitugu kibasira abacitse ku icumu rya Jenoside kandi ko leta mu byikora nta nyungu bifitiye umuturage bumurega ko yavuze ko leta yavuyeho hasigaye baringa gusa ku Rwanda ruyobowe n'umuzimu n'ayandi avuga ko leta yirirwa yica abantu igatondekanya imirambo icuruza Jenoside nyamara bayurukotse itabitayeho buramurega ko yahamagariye rubanda kujya kwigaragambiriza imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu ubushinjacyaha buvuga ko Idamange nk'umuntu ukuze kandi wize azi ubwenge ayo magambo yayavuze abizi ko atari ukuri Idamange mu myiregurire ye mbere y'uko urubanza ruburanishwa mu mizi yagiye abwira urukiko ko ibyo yavuze biri mu burenganzira yemererwa n'amategeko mu gutanga ibitekerezo mu isesengura ry'urukiko ruvuga ko amagambo yavuze arengera ihame ryo gutanga ibitekerezo ruvuga ko amagambo yavuze yateza intugunda muri rubanda kandi ko yari agamije guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda urukiko rwavuze ko hari n'amagambo Idamange yavugiye kuri YouTube atayafitiye isoko izwi yatera ubwoba imvururu n'ihohotera muri rubanda kuko bamubyarirwa avuga ko adashobora gupfobya Jenoside kuko ari umututsikazi wayirokotse urukiko rwasesenguye imvugo ze ruvuga ko zigabanya uburemere n'ingaruka bya Jenoside nyamara Jenoside ari umutwaro ku gihugu rwavuze ko kuba Idamange yararokotse Jenoside cyangwa abe barayizize bitaba impamvu yo kuyipfobya rusobanura ko buri wese wakora ibyaha yabikurikiranwaho kandi akabihanirwa na cyane ku itegeko rirengera buri wese ni mu gihe ku cyaha cyo gutambamira ishyirwa mu bikorwa ry'imirimo ya leta yategetswe aregwa ko ubw'inzego z'umutekano zajyaga kumuta muri yombi yanze kuzikingurira akanakubita umwe mu bagenzacyaha akamukomeretsa umucamanza avuga ko Idamange yabikoze yirengagije ko bamwibwiye anabona bamwe bambaye impuzankano z'akazi rwavuze ko yakoze icyaha cyo kwigomeka ku buyobozi rwamuhamije kandi icyaha cyo gutanga sheki itazigamiye ruvuga ko iki kiri mu byaha bidasaza kuko yagikoze mu mwaka w'2018 akiregwa mu 2021 imyaka itatu iteganywa n'amategeko ku busaze bw'icyaha itararangira nyuma yo kumuhamya ibyaha byose uko ari bitandatu rushingiye ku ngingo z'amategeko urukiko rwavuze ko Idamange yabikoze mu buryo bw'impurirane mbonezabyaha n'impurirane mbonezamugambi rwamuhanishije igifungo cy'imyaka 15 muri gereza n'ihazabu y'amafaranga angana na miliyoni 2 icyakora rwamusoneye igarama ry'urubanza kuko aburana afunzwe ni mu gihe ubushinjacyaha bwari bwamusabye gufunga imyaka 30 n'ihazabu ya miliyoni 6 z'amafaranga uru ni urubanza rwaburanishijwe mu muhezo yaba Idamange ndetse n'abamwunganira mu mategeko badahari Idamange yikuye mu rubanza ashinja inteko imuburanisha kubogama Idamange yifuzaga ko urubanza rwe rwabera mu ruhame rubanda rukamenya ibyo aregwa kuko yemeza ko ibyaha aregwa yabikoreye ku karubanda mu kiganiro na Maître Félicien Gashema umwe mu bamwunganira mu mategeko yabwijwe rya Amerika ko batarabona kopi ikubiyeho icyemezo cy'urukiko ngo babashe kumenya niba bazazurira ibihano byahawe ubunganira. Avuga ko nibamara kubona kopi y'inca rubanza bazayishyira Idamange akazaba ariwe wo kwanzura niba habaho ubujurire cyangwa butabaho. Madame Yvonne Idamange ryamugwiza y'imyaka 42 y'amavuko yamenyekanye cyane kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka w'2020 avuga amagambo akomeye ku muyoboro wa YouTube anenga imigenzereze y'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Avuga ko azira karengane ko kuvugira rubanda rutagira kivurira. Arimo murongo umwe n'uwa Bwana Aimable Karasira uzaramba na uregwa ibyaha byo guhishingira genocide no kuyihakana. Ibyaha nawe bikomoka ku magambo yacishaga ku muyoboro we wa YouTube. Karasira nawe aheruka kubwira ijwi ry'Amerika ko atazitabira urubanza rwe. Eh, bagira ubusa ijwi ry'Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Kaya nguko rero shuti muteza amatwi radisa huka Madame Yvonne ryamugwiza ati ntabwo nzitabira urukiko yarwivanyemo cyangwa urubanza akati imyaka 15 y'akamama. Twavugaga mu minsi ishize kuri Paul Rusesabagina wahawe imyaka 25 nawe wikuye mu rubanza. Ndagira ngo duherangane umunyamategeko Maitre Valentin Akayezu ku rubanza rwa Madame Yvonne ryamugwiza rufite umwihariko kuko nkurikije uko yafashwe n'ibyo yasabye ku rubanza rwashyirwa muri public rwaburanishirwa ku karubanda rubanda ikamenya ibyo akurikiranyweho kuko n'ibyaha aregwa yakoze bitabaye mu bwiru. Abenshi batangiye bibaza impamvu leta yagize ubwoba yuko urubanza rwaba muri public kugira ngo bamenye iburanishirize ry'urwo rubanza. Urumva ko kuva yakwegona no mu rubanza n'abanyamategeko be batamuri ruhande, nta muntu uhari ku buryo twavuga ko hari abakurikirana imiburanishirize, ahubwo twatangira twibaza icyatereta ubwoba kuba ubusabe bw'ukurikiranyweho butarahawe agaciro bagahitamo kuburanishiriza urubanza mu muhezo. Aho no twareba niki cyateye ubwoba ubucamanza bw'u Rwanda kubera iki yabisabye bakabimwima. Kandi tumaze iminsi tubona urubanza rwa Paul Rusesabagina nyine Papa Rogiano rwarabaye ku karubanda amateleviziyo mpuzamahanga ibinyamakuru kandi byitwa kwenda simvuze ko ibyaha Paul aregwa byari byo, ariko yaregwaga ibyaha bikomeye kuruta n'ibya Madame Idamange. Ariko Idamange baramwangiye, Paul Rusesabagina bashyiye ku karubanda. Ni umuntu yakwibaza uburemere bwa kesi, uburemere bw'ibyirego n'ibyaha. Idamange yaba rubanza rwe rukomeye cyane kuruta urwa Paul, kandi urwa Paul rwabaye muri public nubwo atarwitabiriye yarwikuyemo. Gerageza dufashe mu rwego rw'amategeko kutubwire uko wakiriye iri somo ry'uru rubanza n'imyaka 15 yahawe Madame Yvonne Iryamugwiza.
Serije, hari ibintu umuntu abura ukuntu asobanura, ubona birenze uko uru rubanza rwa Madame Idamange ryamugwiza Yvonne ntago rwaciwe n'urukiko rwo hasi, ntago rwaciwe n'abacamanza bo mu nkiko zibanze, ntago rwaciwe n'abacamanza bo mu nkiko zisumbuye. Reka wenda kuko abantu bashobora kuvuga bati ni abacamanza badafite ubumenyi buhagije, badafite inararibonye, ariko rwaciwe n'urukiko rukuru mu rugereko rwarwo rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga. Rero iyo ufashe urubanza nk'uru nguru ukabona imicire yarwo uko yagenze bikorewe mu rukiko nka ruriya rwitwa urukiko rukuru, ko buriya inkiko ziba zirimo ibyiciro bibiri, hari inkiko zo hasi nayo mpamvu bazita tribunal mu Gifaransa, o tribunals, niyo bavuga tribunals ni inkiko zo hasi. Iyo bavuze courts, icyo bita courts, le cour, ni inkiko zo hejuru, so de juridiction superieure, bivuze ko n'abacamanza bazo bagomba kuba barangwaho n'ubunararibonye n'ubushobozi bwihariye. Rero urubanza nk'uru nguru ni igipimo gikomeye ku butabera bw'u Rwanda, ni igipimo kigaragaza mu by'ukuri uko ubutabera bw'u Rwanda uhagaze urambajije uti kuki uru rubanza turaza kuruvugaho ibintu byinshi kuki uru rubanza rwa bemeje bavuze ko ruburanishwa mu muhezo umuntu yahita yibaza hano ni ryari urukiko rwemeza ko urubanza ruburanisha mu muhezo ni ryari cyangwa se ni izihe mpamvu zishobora gutuma urubanza ruburanishwa mu muhezo reka tuvuge ko umuhezo ushobora kubaho iyo bita jijoma wikro wenda mu gihe urubanza ruburanwamo ibintu bikomeye bireba umutekano w'igihugu harimo umutekano w'igihugu amabanga akomeye ashobora kureba umutekano w'igihugu icyo gihe hari igihe bashobora kuvuga bati uru rubanza reka ruburanishirizwe mu muhezo kubera yuko hari ibintu byavugirwamo kandi biramutse bigiye ku karubanda bishobora kubangamira inyungu z'igihugu mu buryo runaka cyangwa se bukaba bishobora bimenyekanye bishobora guhungabanya ituze rusange icyo gihe umucamanza ashobora kubisuzuma agategeka ko urubanza ruburanishirizwa mu muhezo bishobora kandi kuba wenda urubanza rugiye kuburanishwa ruvugirwamo ibintu bijyanye n'iki imico mboneza bupfura ibyo bita le mers ibintu mboneza bupfura wenda gasanga ko bitaba byiza kuvugirwa hanze wenda niba abantu bari kuburana ibintu birimo amabanga y'ubuzima bwabo ibiki byabinda abantu ku buryo kumenyekana hanze hari isura itari nziza bishobora gutanga haba kubaburana cyangwa se kuri rubanda rundi bo hari umuhezo kandi ukunze gutegekwa mu manza zirebamo nk'ibintu by'abantu b'abagore cyangwa se abakobwa bafashwe ku ngufu bavuga ati reka izi manza ziburanishirizwe mu muhezo donc ni muri ibyo bihe ni urugero ndi gutanga muri ibyo bihe nka bitatu umucamanza ashobora gutegeka ko umuhezo uburanishwa none se tugarutse ku byo madame Iryamugwiza Yvonne aregwa ni ikihe kintu atavugiye ku mugaragaro ni ikihe kintu gihungabanyije umutekano w'igihugu mu byo bamushinja nabo baravuga ngo ni ibyaha ngo yakoreye abinyujije ku miyoboro y'ikoranabuhanga nibo ubwabo amavideo nta kindi kintu bamureguretse ibyo uretse ya sheke ibindi byose ni ibyo yavugiye ku mugaragaro ni iki gituma umucamanza noneho aza akavuga ngo ibi bintu tubijyanye umushinjacyaha aza agasaba urukiko ngo ibi bintu reka biburanishirizwe mu muhezo urukiko rugahita rubitegeka urumva nta gisobanuro gihari biriya ngira ngo no mu cyemezo umucamanza yafashe ntiyigeze agaragaza impamvu baravuze ahari sinzi niba mbyibuka neza niba bavuze ngo ni uko havugwa mu buzima bw'umukuru w'igihugu niba ari iki ariko nanone twagaruka kuvuga ku mukuru w'igihugu nanone bikaba binyuranyije n'itegeko kanze ndi iryo tegeko hano ndumva ndifite n'itegeko bon ni hari itegeko ryagiyeho rihindura itegeko rishyiraho igitabo cy'amategeko ahana do kuko muri code penal harimo ko gutuka cyangwa se gusebya umukuru w'igihugu byari n'icyaha ariko noneho mu 2018 haje kujyaho itegeko rihindura code penal noneho bavuga bakuramo na bya byaha byo gusebya cyangwa se gutuka umukuru w'igihugu bivamo babikuyemo ibyo byumvikanisha iki bivuze ko kuvuga ku mukuru w'igihugu wa mutuka wa munenga aho muri Amerika murabizi ejo bundi mu matoro kuna abantu batukaga President Trump cyangwa no muri ibi bihugu tubaho njya mbona nka ministre w'intebe hanavuga yatanga ijambo kuri Facebook ukabona abaturage barimo baramutuka ibitutsi bya bindi rwose nyabitutsi byerekana ko kuvuga ibintu bitareze majeste hari ibintu bitareze majeste ibyo bintu mu mategeko barimo barabikuramo ko nibintu arikayika ni bya bintu bishimangira za crite de personnalité ibintu bitakigezweho kuko usanga ni ibintu bibangamira ubwisanzure bwa muntu kandi bikaba binafite logique niba nka perezida wa repubulika ajya ku karubanda agatuka abantu akabita ibigarasha akabita ko ari inkorabusa zirirwa zikorera amakarito akabita ko ari amasazi kuki we kumuvugaho se byaba ikibazo niba we yumva yagenda agafata abandi banyarwanda akabita ubusurira akabita nkene ayo mazina yo gupfobya we ngo niba muvugaho ngo bihindutse ikibazo ariko noneho ni nayo deba yaje noneho bituma mwivugurura cyangwa se mwihindura code penal habaho itegeko rihindura code penal cyacya cyo gusebya no gutuka umukuru w'igihugu bagikuramo nticyari kirimo none uyu munsi umushinjacyaha arajya gushinja idamange ko yavuze ku mukuru w'igihugu abiherahe urumva ubwo bahise babihindurira muki muri bya bindi biba mu mategeko ngo ibyaha byo gukwiza ibihuha bigamije kugirira nabi ubutegetsi cyangwa se kwangisha rubanda ubutegetsi ntibikiri umukuru w'igihugu personne kumuvugaho ariko bari yaranje babishakira ahandi ngo ni ugukwirakwiza ibihuha ni bya bintu bibangamira ubwisanzure bw'abantu bwo kuvuga ibyo batekereza rero kuba dufite abacamanza badashobora kujya mu mategeko ngo bayasesengure barebe iby'uburenganzira bw'umuntu aho bitangirira n'aho bishobora kugarukira ahubwo bakagenda gusa gusoma ngo ingingo z'amategeko ziteganya ibi n'ibi n'ibi icyo bita juridisme ni nko kuba mu borne abantu bakaba bafite ari esclave y'amategeko ari abagaragu b'amategeko badashobora kurezona ko amategeko agira interpretation agira uko urukiko rugomba kugaragaza uko asobanurwa n'uko ashyirwa mu bikorwa nubwo bavuga ko amategeko penal atagomba donc kugenekereza bitemewe ariko izo ni za principe nazo zishaje kuko mu buryo bugezweho bw'amategeko abacamanza bafite uburenganzira bwo gusobanura amategeko bakaba banakwifashisha ibindi aho basanga niba aya mategeko abangamye bashobora kwifashisha ibindi bishobora gutuma ibintu bigaragara mu mucyo icyo rero ni ikibazo cy'ubumenyi nk'uko mwarimu Kabanda akunda kubisobanura ko ari ikibazo gikomeye cy'ubumenyi mu banyamategeko bo mu Rwanda hari nuko umuntu yabisobanura kuko nta
ariko metre atari uguca mu ijambo metre ukeka ko ari abacamanza badasobanukiwe n'icy'amategeko avuga cyangwa n'icya gitutu cy'ubutegetsi cyane cyane iyo ari umukuru w'igihugu wavuzwemo kandi nko kubizi benshi baravuga bati damage ntihari no gufatwa kwiyatagera kuri Kagame ngo amuvuge bakaba basanga rero ari ugutesha agaciro institution cyangwa ubutegetsi ari nabyo wenda byaributishije ifungwa rya Madame Damage
byose birimo ikibazo cy'ubumenyi nta wagihakana kirahari ariko n'icyo gitutu cy'ubutegetsi kiri ku bucamanza nacyo kirahari donc byose biravanze hari ubwo bumenyi kuko burya n'abacamanza badashobora kwihagarara kuko birababaje uyu munsi kuba tudafite umucamanza kugeza uyu munsi wigeze yipozisiyona ngo ahagarare tugira umucamanza witirirwa urubanza ku buryo urubanza rwe rushobora no kujya kwigishwa mu mashuri y'amategeko yo mu Rwanda ni ikibazo gikomeye uyu munsi ntabwo dufite muri izo nkiko nkuru zo hejuru ku buryo no muri za faculté de droit mu Rwanda bashobora gufata imanza zaciwe mu Rwanda ngo zijye kwifashishwa zigishwe mu mashuri donc ntabwo zifite icyo bita knowledge production ubundi buriya imanza zagombye gukontribua mu gutanga ubumenyi uko abacamanza bacimanza ariko imanza zicibwa mu Rwanda nta nubwo zishobora kwifashishwa mu mashuri y'amategeko ngo zigishwe ari naho icyo kibazo kigaragara ko ni imanza ziba ziciye nabi ubumenyi buke bwiyongera kuri cya gitutu abacamanza bashyirwa
none metre mu mashuri muri département zigisha amategeko bakoresha izi kese ni bajya gushaka izo mu mahanga ntazo mu Rwanda bashobora gukoresha kugira ngo abanyeshuri babashe kumenya uko imanza ziba zaraciwe icyo kimwe ndumva gitangaje
njye nabaye umwarimu narigishije ntabwo narigishije haba mu ishuri ry'amategeko mu Rwanda narigishije muri kaminuza nigishije muri kaminuza ya y'abapadiri yo mu Ruhengeri bita Ines Ruhengeri nayigishijemo buri gihe imanza dukoresha nk'inyanza mu ishuri ry'amategeko birumvikana kuko ni za pratike zo mu Rwanda bifashisha ibiba byarakozwe mu Rwanda ariko urumva ni niveau pratique ntabwo ari theory donc iyo nko mu ishuri ry'amategeko inyanza muri RPD bo baragenda baba bigisha pratique ubwo ni ukuvuga ko bagomba kwigisha ibikorerwa mu Rwanda ibyifashishwa mu nkiko zo mu Rwanda birumvikana ko bifashisha imanza zicirirwa mu Rwanda muri côté pratique ariko muri théorie nta mwarimu ushobora kwihandagaza ngo afashe imanza zaciriwe hariya ngo agiye kuzibyaza ubumenyi yigisha abandi imanza zifashishwa ni imanza ziva mu bindi bihugu na majurisprudence ava mu bindi bitabo byanditswe n'abahanga bagiye bifashisha izo nizo zigishwa donc ikintu kitwa knowledge production iyo fonction ya knowledge production mu micire y'imanza ziri mu Rwanda nta kintu systeme judiciaire y'u Rwanda contribue muri iyo France kubera ni ikibazo gikomeye kurya mwarimu Kambanda bivuga ntago abari ugusebanya ntago ari iki uko bivuga burya ni ukuri rwose nanjye nabaye umucamanza nabizi nta nubwo nanjye nabaye uw'igitangaza nanjye ibyo naciye babinenga ariko iyo umuntu ari hano ibyo tuba tuvuga tuba tubizi uko ni ukuri nta hantu ushobora gusanga imanza z'iwacu ngo zigenderweho zibya donc ari abacamanza bo mu Rwanda abashakashatsi bo mu Rwanda bazitangeho ibyitegererezo cyangwa zibe na zanakwespira abacamanza bo mu bindi bihugu icyo ni ikibazo gikomeye naho rero turimo tuvuga niba umucamanza ashobora guca urubanza muri hot court agafata ikintu kimeze gutya akaburanishiriza umuntu mu mwezo sans fondement ni akaga gakomeye
ariko ari imwe muri argument batangaga ko barushyize muri public rwahungabanya umutekano w'igihugu bivuze iki aho hantu
nibyo nakubwiye uwo mutekano w'igihugu n'uwuhe nayahe mabanga mu gihe ibiregwa idamanje yabivugiye ku mugaragaro nayahe mabanga mashyashya n'uwe mutekano w'igihugu uri buhungabanye kubera ko ibyo bamurega we ni ibintu yavugiye ku mugaragaro bihari uwo mutekano uri buze guhungabana n'uwuhe nayahe mabanga atazwi ari buze kuvugirwa aho ngaho
ari gushimangira ya narrative ko kaga byarangiye
no ibyo nyine yabivugiye ku mugaragaro ni icyaha noneho bari kumurega ko yakwije ibihuha naho ngaho urumva ni bya bintu nyine bakubitaho bidasobanutse kuko icyo kintu bagombaga gusobanura uwo mutekano uhungabana uwo ariwo kuko mu byaha ubwabyo biregwa ni ibyaha byakozwe ku mugaragaro n'uyu munsi ayo mavideo arahari ntiyakuweho none se uyu munsi abantu ntibakiyumva none se ko acyumvikana umutekano wahungabanye n'uwuzo ntawuhari ni ya mikorere nyine ni cya kibazo cy'ubumenyi no gukorera ku gihunga kw'abari mu nkiko z'ubucamanza bwo mu Rwanda
niba wibuka hari uwanyandikiye ati mwatubwira niba ari imanza zigeze zibaho mu muhezo n'iz'abasirikare bakuru nkeka ko nabonaga bato mu byabagamba nabonaga ba Rusagara akenshi najyaga mbona amateleviziyo ajya gukora reportage sinzi niba wenda barakurikiraga imanza zose cyangwa ari periode binjiraga mu rukiko nabonye igihe barutati n'abashinjaga bakayumba nyamwasa bavuga iby'amabanga yabo nabonaga amaradiyo agiye n'amateleviziyo hari urubanza bawibuka rwa rwabari muhezo kugira ngo twibukiranye cyangwa twibutse abadukurikiye kuko hari ubaza uti hari urugero mwaduha kuri leta ya FPR
bo ngaho reka dufate urubanza rwavugagamo ibintu bikomeye cyane nk'urwo baregagamo Papa wa Roger fata urubanza rwarezwemo Victoire Ingabire bamureze ibintu byo muri za FDLR n'ibiki byose fata urubanza rwa Mushayidi bamurezemo ibintu byo kuremamo imitwe y'iterabwoba fata izo manzo zose zabereye ku mugaragaro izo za imanzo za ba koroneri byabagamba n'iki zabereye ku mugaragaro n'iki kintu idamanje yakoze gidasanzwe kirushije kowe batanamurega n'ibyaha byo kurema imitwe y'abagizi ba nabi ntibamurega ibyaha byo guhungabanya leta byo kugambanira leta no kuyigirira nabi donc uwo mutekano uhungabana n'uwuhe urumva ni imikorere idafututse y'ubucamanza rwose muri make nuko twabisobanura ntabwo ndi kwibuka ndumva mu mutwe wanjye hatari kuza urubanza hari kanzi imwe yabaye mu rukiko rwisumbuye rwa Musanze nika yaregwagamo byari funga ry'agateganyo yaregwagamo uwari meya w'akarere ka Musanze witwa Karabayinga icyo gihe harimo n'uwari executive authority w'akarere ka Musanze babaregaga ibintu byo kunyereza umutungo wa leta ariko bikazamo amanyanga ya FPR kuko hari uburyo komisiyo y'amatora yoherezaga amafaranga noneho igafinansa ibikorwa bya FPR donc urwego rwa leta urumva bikanyura mu buryo bw'amanyanga audit idashobora gukurikirana ibyo bintu rero barabizamuye ndabyibuka mwiburanisha byaberaga mu ruhame batangiye kuvugamo ibintu bya FPR n'ibiki n'ibiki umushinjacyaha ahita asaba ku rubanza rwimurirwa mu muhezo rujya mu muhezo kuko urumva hari hajemo ibintu by'amabanga y'ubutegetsi badashaka ko bimenyekana iyo kanda yizi ariko muri izi manza zikomeye urabona n'imanza za buriya za ba General Kayumba kandi bababuranishije badahari na ba Karegeya na ba Rudasingwa zagiye ziba badahari sinibuka niba byazarabereye mu muhezo ntabwo byibuka ariko ntibari banahari bababuranishije badahari pa rero naho ngaho turi kwibaza nuwuhe mutekano urubanza rwa idamange rwari konona ntawo ni bya bindi by'imicire y'imanza zitaboneye yo mu Rwanda
ariko nkeka ko nawuce mu ijambo Maître Kayezu ko abanyarwanda nyuma y'urubanza rwa Muzehe ko numva idamange baramufashe urubanza rwa Muzehe rwaratangiye dushobora kuba mu bihe bizaza tuzabona imanza nyinshi zabera mu ruhame kuko babonye ko gutekinika ibintu byaciye mu ruhame ari live kuri Tibano sabireba ntabwo ntibyoroshye kuno uravuga ngo kanaka yavuze ibi kandi abantu babirebye ku mugaragaro nyaka ko izi manza nk'izi ri sensitive nk'izi za idamange bazi ko arengana ko bagomba guha abantu isomo bagomba bazajya baziburanisha n'urwa karase ntaje kuburanisha mu ruhame kuko bazi ko urumva isi yose irarukurikiye ufite kritike abantu bakukritika barenga naga miliyoni ngira ngo urubanza rwa Papa nubwo barushije ko barwumva ko bamba kuri ko barwumva byabigigije isomo huko dushobora kujya tuvuga tuti bavuga ati yavuze abo twajya kuti urubanza rwabaye bitereke 25 kwa gatatu n'urugero ibyo muvuze ntabwo ari byo kunibi yavuze kandi ukagenduka ukareba video ze kuri YouTube ukabyerekana ku technique biragoye ariko kugira ngo bagire nteka ko mu minsi iri imbere imazo zizaba ziri sensitive gatoya bazajya bazishyira mu mwiherero kugira ngo nabo bashobore gutekinika babishaka kandi ntibagire kritike zigabanuke nibyo nge nteka ko ibi byabigishije isomo ko nubwo bashaka kwereka ko bafite bya transparency isi yose babyerekane bigatoreho isi yose ahubwo isa nk'ibahinduka ibintu mwakoze n'ikinamico ibintu kuko ntabwo bibaho karimo yakoze kumugaragaro ntago nshobora kuvuga ngo hano ngo kanakaribeshye ni ibintu byari kumugaragaro kuburyo nteka ko ari ubwanyu madushaka kuba tubonye imanza bazajya bagira kumugaragaro nkuko babikoze mu rubanda nabe na rurwa karasanya ko bari bamwiherero n'izindi zose zakurikiraho zishobora kuba leta ibone dashobora gutinda nuko byagenda kose
Roger nkunganiye aho ngaho uvuze imwe mu ngingo ikomeye wenda yunganira umunyamategeko metre ntabwo ukeka ko impamvu zino manza wamugana ko Roger abikeka hari ikintu cya image y'ubutegetsi cyangwa PR public relation y'ubutegetsi yangiritse muri iyi minsi bavoidinga nuko byakomeza gufata intera bagira ngo basanasane uko yangiritse cyane cyane kuri kubirebana n'ubutabera twakwibuka niri ya review ibera i Geneve uribuka ko Businge yari yahawe amabwiriza agera hafi ku ijana ariko kubirebana n'imanza n'uburyo abantu bafatwa n'uburyo abantu bahurirwa irengero ni ikintu muri review yabaye muri UN i Geneve bagarutseho cyane ndemera ko ibyoroshye avuga iriya PR cyangwa public relations ya Kagame yaba yarangiritse cyane bakaba batangiye guhindura umuvuno nyine nk'uko yarabikomojeho
biteye ikibazo gikomeye no kwibaza imbizi ubu ufasha ubu urwego rw'ubucamanza mu Rwanda reba perezida w'urukiko rw'ikirenga Faustin Ntezilyayo yanabaye umucamanza mu rukiko rwa Afri donc uru rukiko rwa Afri East African Court of Justice muri chambre ya pere y'ubujurire yarwo ku rwego mpuzamahanga wubahiriza le standard international reba vice perezida we Mukakalisa ni n'umucamanza nawe muri iriya Cour africaine de droit de l'homme umva donc ni ngaho ari abacamanza bafite profil mpuzamahanga ariko za standard mpuzamahanga amategeko y'ubucamanza y'imiciro y'imanza mpuzamahanga ateganya bakananirwa kuyaplika mu nkiko z'u Rwanda reka turebe uyu muhungu wabaye ministre w'ubucamanza ejo bundi harya yitwa nde uyu
ndamureba wari muri Tanzania bakamuzana ejo bundi
niwe warumu yitwa
yari muri African yari muri East African
Court yayo niwe wayoboraga ruriya rukiko rwa East African Court of Justice yaramazeyo n'imyaka myinshi muribuka yuko yanashatse kwiyamamariza hano kuba umucamanza hano irahe mu Buholandi bikanga ahanganye n'uriya mudamu wa w'umugande Julia Sebutinde donc harimo ikibazo u Rwanda rushaka kureba uburyo Julia Sebutinde bamuvanishamo noneho uriya
Dr. Emmanuel Ugirashebuja
Dr. Emmanuel Ugirashebuja yari yamamarije donc kuba umucamanza hano muri uru rukiko ruri hano rahe urwo bita International Court of Justice ariko biranga amatora abera i New York kuko Assemblée Générale niyo yemeza abacamanza biranga gukunda ko atorwa ariko imyaka amazemo yagombye kuba ari imyaka imugira umucamanza w'inararibonye ese hari akarusha azazana mu mikorere y'ubucamanza mu Rwanda Minisiteri y'ubutabera muri politiki y'ubutabera ishyirwaho na Minisiteri y'ubucamanza mu Rwanda hari akarusho tubyitege ntago tubizi kuko cya gitutu cy'ubutegetsi budashaka kumva ibirebana no gukorera mu mucyo no guha ubwisanzure inzego icyo kibazo kiracyahari reka twigarukire ku by'imanza sinzi niba mwanyemerera ngahita nongera nkakomereza kuri uru rubanza rwa Idamange hari ibintu bibiri nshaka kuvugaho muribuka ko urubanza rugitangira Idamange yabwiye urukiko ko rudafite ububasha bwo kumuburanisha murabyibuka ko yabwiye ati njyewe ngomba kuburanira i Kigali niho nakoreye icyaha niho nakoreye ibyo mu ndega ngomba kuburanira i Kigali hafi y'umuryango wanjye donc ibyo bintu yabibwiye ubucamanza ariko ntago bi donc urukiko nirwigeze rusuzuma ku cyifuzo idamange yabagezagaho ndimo ndashaka hano kureba ku kwerekana amategeko uko ateganya icyo nshaka kuvuga ni iki nuko ruri ya rukiko rwamuburanishije rudafite ububasha bwo kuburanisha idamange donc yaciriwe urubanza n'urukiko rudafite ububasha muzi yuko ari nacyo kubera ko yarugaragarije ko rudafite ububasha bwo kumuburanisha ntirwabisuzuma abari naho ahera afata icyemezo cyo kutazagaruka kuburana kuko bamuburanishije adahari be inzitizi yabagejejeho yibura bubasha ntabwo bigeze bayifataho icyemezo ngo bayisuzume ndashaka kuvuga ku itegeko hano ryerekeye ububasha bw'inkiko mu Rwanda ni itegeko nimero 30 akarongo 2018 ryo kuwa kabiri z'ukwezi kwa gatandatu 2018 rigena ububasha bw'inkiko iryo tegeko mu ngingo ya 10 risobanura neza ifasi y'urukiko icyo twita ifasi mu mategeko ni ukuvuga urukiko rugo aho urukiko ruburanisha rugomba kuba ruherereye donc urwo ari rwo dukurikije geografi niba ariko nabyita singise mu kinyarwanda ni uruhe rukiko rw'ahantu rugomba kuburanisha ukekwaho icyaha ingingo ya 10 y'iri tegeko irabisobanura numvise ari ngombwa ko kunyisoma iyo ngingo ndabivuga tatinze iyo ngingo ya 10 iravuga ngo ububasha bw'inkiko bushingiye ku ifasi ububasha bw'inkiko ziburanisha imanza z'inshinjabyaha bushingiye ku ifasi ingingo ya 10 urukiko rufite ububasha mu manza z'inshinjabyaha bushingiye ku ifasi igihe havutse impaka mu gihe hari impaka mu kumenya urukiko rufite ububasha bushingiye ku ifasi bwo kuburanisha urubanza rufitwe n'inkiko zirenze rumwe hagenwa urukiko ruburanisha mu buryo bukurikira urukiko rw'aho icyaha cyakorewe nibyo idamange yababwira aho icya kuki batangirana i Kigali bakamburanishiriza i Nyanza niko idamange yavuga urukiko rw'aho icyaha cyakorewe cyangwa se urukiko rw'aho ukurikiranyweho icyaha atuye residence aho aba ni i Kigali nibyo idamange yababwiraga cyangwa se urukiko rw'aho ukurikiranyweho icyaha yafatiwe urukiko rw'aho icyaha cyakorewe cyangwa se aho ukurikiranywe atuye cyangwa se aho ukurikiranywe yafatiwe ibyo byose byabereye i Kigali urukiko rwagombaga kubisuzuma noneho mu Rwanda muri iyi minsi bafashe ibyo bita ibyaha by'ingengabitekerezo ibirego by'ibyaha donc bishingiye ku byaha by'ingengabitekerezo ya genocide ibirego byose babyohereza mu rukiko rukuru muri ruriya rugereko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga ibyitwa imanza zose ibyaha amadosiye y'ibyaha yose y'ingengabitekerezo ubu yoherejwe muri ruriya rugereko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga ndaza kuhagera gato ariko reka mbanze nsome ingingo ya 29 igaragaza ububasha bw'inkiko zisumbuye iyo ngingo ya 29 y'iri tegeko navuze ryerekeye ububasha bw'inkiko iravuga ngo ibyaha biburanishwa n'inkiko zisumbuye mu rwego rwa mbere inkiko zisumbuye ziburanisha ku rwego rwa mbere ibyaha bikurikira agapoe kambe ibyaha bihanishwa igihano cy'igifungo kirengeje imyaka 5 keretse ibyaha iri tegeko ryahariye izindi nkiko bivuze iki ibyaha byose bihanishwa igihano kirengeje imyaka itanu byose n'inkiko zisumbuye zibiburanisha ntago barondora ibyaha ibyo aribyo keretse iyo bavuze ngo iki cyaha runaka cyashyizwe mu bubasha bw'urundi rukiko ariko iyo ari icyaha iyo icyaha kitagenewe urukiko rwihariye rukiburanisha kikaba gihanishwa igihano kirengeje imyaka itanu kigomba kuburanishwa n'urukiko rwisumbuye ubundi inkiko zisumbuye kandi ziburanisha ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi n'ibyaha byibasiye inyoko muntu byakozwe mu Rwanda hagati y'itariki ya mbere Ukwakira 1991 n'iya 31 Ukuboza 1994 bakarondora ababuranira abaregwa ibyo byaha bya jenoside bajya mu nkiko zisumbuye ibyo ntabwo ari byo bidushishikaje reka niruke njye ku ngingo ya 39 hano ndashaka kugira ngo nze kwerekana uburyo ruriya rugereko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga i Nyanza rudafite ububasha ndiruka njye ku ngingo ya 39 y'iri tegeko ryerekeye ububasha bw'inkiko iyo ngingo ya 39 yerekana ububasha bw'urukiko rukuru mu manza z'inshinjabyaha ibyaha biburanishwa n'urukiko rukuru ku rwego rwa mbere urukiko rukuru rufite ububasha bwo kuburanisha mu rwego rwa mbere ibyaha byakozwe n'abasivile uretse abana bikurikira n'ibyaha bitatu gusa ibyaha byo kugambanira igihugu ibyaha byo guhungabanya umutekano wa leta n'ibyaha by'iterabwoba noneho ibyo nibyo byaha biburanishwa gusa n'urukiko rukuru ibyaha bitatu kugambanira igihugu guhungabanya umutekano wa leta n'ibyaha by'iterabwoba iyo ni hot coup noneho ingingo ya 42 urumva somye ububasha bw'urukiko rwisumbuye somye ububasha bw'urukiko rukuru noneho reka turebe ububasha ku rwego rwa mbere bw'urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha byambuka imbibi ndagira ngo nyisome abakurikiye radio itahuka bumve neza uko nyisoma batega amatwi dore ingingo iravuga ngo urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rufite ububasha bwo kuburanisha ku rwego rwa mbere imanza zohererejwe u Rwanda n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda urwego ubu akaba ari urwego rw'inkiko mpanabyaha mpuzamahanga cyangwa izoherejwe n'inkiko z'ibindi bihugu imanza zivuye ziriya Arusha batakiburanisha ziburanishwa n'uru rugereko cyangwa se ibi bihugu bifata abantu bikabohereza mu Rwanda bariya abantu baburanishwa na ruriya rugereko ako ni agace ka mbere agace ka kabiri urugereko rwihariye bw'urukiko rukuru rufite kandi ububasha bwo kuburanisha umuntu wese harimo n'abanyamahanga imiryango cyangwa amashyirahamwe bitari ibya leta byo mu Rwanda cyangwa mu mahanga bikurikiranyweho kuba byarakoreye mu ifasi y'u Rwanda cyangwa mu mahanga ibyaha byo mu rwego mpuzamahanga cyangwa birenga imipaka y'ibihugu bikurikira ni ukuvuga iriya otkuru dukuyemo bya bindi birebana n'imanza zoherezwa mu Rwanda zoherejwe na zivuye ya Arusha cyangwa zivuye mu bihugu byohereje abanyarwanda kuburanira mu Rwanda ku ibyaha bya jenoside ururiya rugereko rushobora no kuburanisha ibyo bita ibyaha mpuzamahanga cyangwa se ibyaha byambukiranya imipaka ibyo bita transnational crimes donc ibyaha byambukiranya imipaka ni nko kuvuga icyaha kimwe gishobora kuba igice cyakorewe mu Rwanda ikindi gice cyakorewe mu mahanga ni nk'umuntu ushobora kwiba umwana mu Rwanda akamujyana kumucuruza mu mahanga donc ibyo biba byambukiranyije imipaka donc transnational aho rero niho hari kubera ntiwumve ko itegeko ribisobanuye gutyo donc ruburanisha ibyaha byo mu rwego mpuzamahanga cyangwa birenga imipaka y'ibihugu ibyo byaha akaba ari ibi bikurikira umvurujije aho rwavuye bitangaje kuba abacamanza bo miho tukuru batabasha kuinterpret ibi ibyo byaha ni ibi bikurikira ibyaha by'iterabwoba ibyaha byo gufatira abantu ho ingwate ko nakambere ibyaha byo gucuruza abantu ibyaha by'ubucakara nibindi byaha bifitanye isano nabyo icyakica rubozo ibikorwa by'indenga kamere cyangwa bitesha gaciro icyacya genocide ukuyemo ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi n'ibyaha byibasiye inyoko muntu byakozwe hagati y'itariki ya mbere ukwakira 1931 ukuboza 1994 ibyaha byibasiye inyoko muntu ibyaha by'intambara guhakana cyangwa gupfobya genocide gushishikariza guhamagarira gutera inkunga korohereza cyangwa kugira uruhare ku bundi buryo haba ku buryo buziguye cyangwa butaziguye mu gukora ibyaha bivugwa mu gace ka mbere cya kugera ku kamunani k'ikigika Serge urumva ko bazanyemo icyaha cyo guhakana cyangwa gupfobya genocide niho bahereye baterura amadosiye yose y'ingengabitekerezo bahita bayajyana muri iki muri uru rugereko bitwaje ingingo ya munani ariko bibagirwa ko ibi byo guhakana cyangwa gupfobya genocide niba Valentin uyu munsi uri mu Buholandi ndi gupfobya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda umunsi nafashwe kajya mu Rwanda kuko iki cyane gikoreye hanze y'u Rwanda ku butaka bw'ikindi gihugu icyo gihe ninjya mu Rwanda uru rugereko nirwo ruzaba rufite ububasha bwo kumburanisha kubera ko ibi byaha byakorewe ku ifasi y'ikindi gihugu kitari u Rwanda sibyo ariko bikorerwa bikorwa n'umunyarwanda ufatiwe mu Rwanda icyo gihe uru rugereko ruzaba rufite ububasha kuko karakteri international igomba kugaragaramo igihe uru rukiko ruburanisha karakteri international noneho ibyaha byo guhakana genocide cyangwa gupfobya genocide bikozwe n'abanyarwanda babikoreye mu Rwanda inkiko zifite ububasha bwo kubiburanisha ni inkiko zisumbuye ntabwo ari uru rugereko kuko uru rugereko igihe rwicaye ruburanisha rugomba gusuzuma niba harimo karakteri international muri procedure no igihe iyo karakteri international idahari uru rukiko ntabwo rufite ububasha uru rugereko ntabwo rufite ububasha ari nayo mpamvu gufata amadosiye yose bakayohereza muri ruriya rugereko ni amakosa akomeye ntabwo abanyarwanda kuko ziriya ngingo donko ibika bibanza mbere yo gusobanura ibi byaha ubu bwoko bw'ibikorwa bigize ibyaha biburanishwa na ruriya rugereko babanje kuvuga ko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga cyangwa si ibyaha byambukiranye imipaka noneho bakavuga ngo ibyo byaha ni ibi bikurikira rimwe kabiri gatatu kugera ku munani guhakana cyangwa gupfobya genocide bagomba gusuzuma niba mu mikorere yabyo hajemo elema ya caractère international cyangwa se caractère transnational igomba kubigaragara niba itagaragaramo uru rukiko nta bubasha rufite urukiko rufite ububasha bwo kuburanisha n'urukiko rwisumbuye ari nayo mpamvu idamanje yaburaniye mu rukiko rudafite ububasha bwo kumuburanisha ni abido procedure ibi nanabijuririra akagenda bigaragaza ngira ngo urukiko rw'ubujurire niba koko bagendeye mu bunyamwuga batagize ubwoba bw'igitutu cy'ubutegetsi ibi bintu bagomba kuzabisuzuma bakabibona ko uru rugereko ruburanisha imanza mpuzamahanga cyangwa imanza z'ibyaha byambukiranya imipaka rudafite ububasha bwo kuburanisha umunyarwanda uri mu Rwanda wakoreye icyaha mu Rwanda ari nayo mpamvu uribuka bazanye ntabwo nibuka uriya munyakazi doktor munyakazi ntabwo nibuka yaburanishijwe mu rukiko rwisumbuye icyakingenga bitekereza
ko mperuka bwa mbere baramujyanye wabigitarama ahantu wakomoka niho yatangiriye
niho yatangiye ariko rwari urukiko rwa rwisumbuye rwa Muhanga
okay
eh nirwo rwamuburanishije ariko nanone nabyo byaramakoze kubera ko ibyaha byingenga bitekerezo bamuregaga yabikoreye muri Amerika ntago icyo gihe Leopold ni ukuvuga ko yaciriwe urubanza n'urukiko rwisumbuye rudafite ububasha bwo kumuburanisha ahubwo icyo gihe n'uru rugereko mpuzamahanga rwagombaga kumuburanisha ntabwo ari urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rwagombaga kumuburanisha kuko we noneho ibyaha yaregwaga ni ibyaha yakoreye muri Amerika ntabwo byakorewe ku butaka bw'u Rwanda naha rero hari ikibazo gikomeye naha ngaha ikibazo kiri idama yeretse uru rukiko ko rudafite ububasha bwo
kumuburanisha no kunganira ibyo ruvuze ibyaha ahubwo yahamijwe n'ingengabitekerezo yakoreye muri Amerika ariko yaregwaga n'ibyaha bya jenoside byabaye muri 1994 byo yarabitsinze
babimugizeho umwere
okay.
Sinzi niba urwo rubanza wararukurikiranye icyaha cya jenoside bakimugizeho umwere
ntabwo ko wenda byari ibyaha bitandukanye ingengabitekerezo n'ibyaha bya jenoside ibyo yakoreye muri Amerika n'ingengabitekerezo bamurega yakoze mu mashuri yigisha ko atari abatutsi bonyine bapfuye yari guerre civile ibyo twabigira ingengabitekerezo ariko ibya jenoside muri periode ya 1994 yari mu Rwanda ubwo nawe twavuga ko ibyo bamuregaga yabikoreye ku butaka bw'u Rwanda ku ifasi y'u Rwanda
ubundi uko bigenda ni ukuvuga ko iyo umuntu aregwa ibyaha byinshi birenze kimwe noneho bagasanga mu byaha aregwa kimwe kiri mu bushobozi bw'urundi rukiko kiri mu bushobozi bw'urukiko rwihariye ni ukuvuga rwa rukiko rwihariye nirwo ruburanisha wa muntu kuri cya cyaha kiri mu bubasha bwarwo rugahita runamuburanisha no ku bindi ari nayo mpamvu idamange ubundi bindi byaha yakoze biriya byo bindi bamurega byose biri mu bubasha bw'inkiko zisumbuye ngira ngo n'iby'amasheke ngira ngo byo biri no mu bubasha bw'inkiko zibanza ahubwo niba nibuka neza restaverifiye ariko kubera yuko bagendeye kuri iki kintu cy'ingengabitekerezo no gupfobya jenoside bagasanga biri mu bubasha bw'urugereko rwihariye bahise baterurana byose bajyana muri ruriya rugereko Munyakazi sinzi jenoside jenoside yakoze iri mu bubasha bw'urukiko rwisumbuye noneho niriya ngengabitekerezo kiriya gihe yaburanishwaga n'inkiko zisumbuye ariko navuze ko bakoreye amakosa nuko ibyaha by'ingengabitekerezo Munyakazi yaregwaga yabikoreye muri Amerika icyo gihe uru rugereko rw'Inyanza nirwo rwari rufite ububasha bwo kumuburanisha ariko ntirwaba ari rwo rumuburanisha ndimo ndakwereka akavuyo kari mu bintu bya gestion y'amaprocedure mu nkiko z'u Rwanda ni ikibazo gikomeye rero nagira ngo nereke cyangwa se mfashe abakunzi ba radio itahuka kumva neza yuko ibyo idamange yeretse urukiko ko rudafite ububasha bwo kumuburanisha abe abagaragariza ko agomba kujya kuburanira i Kigali ni urukiko rwisumbuye rwa Gasabo hari niba rwitwa urwa Gasabo sinibuka neza nirwo rwari rufite kuko niho yakoreye ibyaha muri iyo ibyaha aregwa yabikoreye mu karere yari atuyemo ka Gasabo ni naho yafatiwe ni naho icyaha cyakorewe byose byerekana yuko ni urukiko rwisumbuye rwa Gasabo niba ari Gasabo niba ariko barwita sinibuka neza nirwo rwagombaga kumuburanisha niho iyi dosiye yagombaga kujya nta hantu urugereko rureba ibi byaha mpuzamahanga ruherereye i Nyanza rwagombaga gutinyuka gufata iyi dosiye noneho ngo n'abacamanza bahumirize babiburanishe nkaho bitabaye iyi ni vice de procedure ikomeye cyane igomba gutuma anarekurwa mu rwego rw'ubujurire kuko yaburanishijwe n'urukiko rutabifitiye ububasha numva niba ari ikibazo mwabaza kuri ibi wenda hari n'akandi kantu ndibuze kuvugaho gatoya wenda ku kantu kamwe mu byaha aregwa
No, nje ndumva ibisobanuro bitanzwe bihagije tuzareba niba zajurira kuko ntabwo birangiye tuzabigarukaho muri kino kiganiro ndumva nari ibyo twasobanuye bihagije wenda wakavugaho tukaba twareba wenda kuri kiriya kibazo cya Kayumba Christophe ko nimo ndabona n'iminota irimo kuducika tumaze isaha 40 hafi kuri ingingo niba mwakavuga tukajya ku ngingo ya kabiri niba ntacyo
icyo nifuzaga kuvugaho ni ikintu kirebana n'amasheke buriya mu Rwanda iyo urebye muri pratique uretse ko no mu bindi bihugu bihaba sheke nibyo twitamo ishobora kuba moyen de garantie so ushobora gusaba umuntu umwenda noneho ukamuha sheke nka garantie tuvuge nje kuguza amafaranga Serge unyemereye nkugujije nka 5 million z'amanyarwanda noneho garantie nguhaye sheke nabwiye wenda ku itariki 8 z'ukwezi kwa 10 uzajye kuri konti yanjye yabikuza uzabo yawe no kuvuga ya sheke uyibitse nka garantie nubwo naba ntafite amafaranga nubwo naba nafite amafaranga ariko iyo sheke uyibitse ka garanti noneho ya tariki nigera ubundi ushobora kujya kuri bank bakubwira ko nta mafaranga ariho ukambaza uti ko nta mafaranga mbona kuri konti niba nta kintu ngusubije ushobora kubwira bank igahita ibikonstata icyo gihe niba banki bikonstase bihita bihinduka icyaha kubera yuko ya sheke yabaye emi bakabura amafaranga ariko noneho na wa wundi wayitanze kubera ko yari azi ko nta mafaranga ariho na wa wundi wayijyanye kuri banki akamenya ko nta mafaranga ariho nawe abakoze icyaha ni ukuvuga nyiri sheke n'uwayihawe bombi bakoze icyaha ubundi ni uko bigenda noneho ikintu gitangaje hano mu mategeko y'u Rwanda ni uko hari izindi nyandiko doko ibyo bita de titre financier zo itegeko hari itegeko hari iteka ribisobanura uko bikoreshwa ibintu bya sheke ntibigeze babivuga sheke ntibigeze bayigiramo ariko izo titre zindi zo bavugaga ko zishobora no gukoreshwa nka garantie nta kibazo ariko sheke ntibigera bayivuga ariko none icyo nashakaga kwerekana ahangaha ni uko iyo urebye uburyo basobanura ibintu idamange yakoze yahaye umuntu sheke kandi anavuga ko yanamwishyuye paraye umwenda yarawishyuye noneho twibaza urukiko rwamuhaniye iki umwenda yarawishyuye ariko kandi na wa muntu ntiyigeze anakurikiranwa nawe kuko buriya ubushinjacyaha yaba buri transparent bwari gukurikirana idamage kuri iki cyaha noneho n'uriya wajyanye sheke muri banki azi ko nta mafaranga ariho nawe agakurikiranwa kuko itegeko ryerekana ko nacyari icyaha kujya kwemeta sheke uzi ko nta mafaranga ari kuri konti nabyo ni icyaha itegeko rirabihanira mu Rwanda ariko noneho iyo abantu batarajya muri nuza batarajya muri banki biba bifatwa nk'ibintu biri civile ibyo abacamanza bo mu Rwanda donc nibwira yuko bagombaga ibi bintu kuba barabisuzumye noneho ikindi gitangaje ni ukuri ya mwenda wishyuwe ntago tuzi ukuntu byagenze navuga yuko ibi bintu birimo ubwira ubukomeye ukurikije ukuntu byasobanuwe birimo kwirengagiza gukomeye ni cya kibazo cyizamo kuko ibi ntago ari igitutu yaba wari ufite igitutu wenda wamuburanisha ko yavuze perezida nabi n'iki ariko byagera kuri sheke bagashyira mu bwenge nyandi hasi ikibazo cy'ubumenyi tuvuga kuko hari aho wamuhanira wenda ukavuga ngo ibi ni politiki ariko ku bintu bireba sheke ni ibintu bisaba ubwenge no gutekereza nako kantu nashakaga gusobanuraho gatoya
no urakora cyane Maitre Valentin utanze ibisobanuro byiza byinshi kuko nka kiriya kirebana n'ura rugereko rw'umuburanisha nta n'undi muntu nigeze mbona agaragaza concerne ko rudafite ububasha bwo kumuburanisha murabyumva rero nshuti muteze amatwi radita ukakora ura rugereko rw'umuburanisha idamange rudafite ubushobozi bwo kumuburanisha nkuko umunyamategeko bivuga rero ati akwiye kukijuririra usibye ko ni kanguru kote amategeko ya kanguru kote urabizi neza ko ntacyo bitanga mu nyemerere Roger ndagira ngo twihute kugira ngo turebe nuko tuza kujya kuri irangingo icyo nyine iriya bar association ivuga ku banza rwa papa reka duhere ku rwa Christophe Kayumba nifungwa nifungurwa barimo kuburana ntabwo turi gutinde kuri ingingo nk'urwa idamange ko idamange we byari igifungo yahawe ariko Christophe Kayumba muramunzi twarabivuze igihe kirekire kuri radio agishinga icyaka ngiye nagize impungenge ndavuga nti birabibyoya cyane bamaraso ko nabonaga gucarenjinga FPL biraba nk'igihe cya Diane Rwigara biraba nk'igihe cya mwene data ubundi turabizi muri Rwanda iyo uri umututu ucarenjinga ubutegetsi bwa Kigali baguhana bihanukiriye rwose ibyo kandi kuba mu nda y'ingoma barabitubwira kubegera ubutegetsi barabitubwira ko umututsi ucarenjinze sisiteme we ni ya nyundo wamukubita muganga Christophe Kayumba yahise umunsi ashinga ishyaka rwose umunsi ashinga ishyaka ibyaha byo gufata ku ngufu byahise biboneka umwana w'umukobwa benshi bavuga bati no bamuteze cyangwa simbyizeramo ko simbizi ubutabera ntabwo buratubwira ko bizagenda abatanzi atangira kwandika kuri Twitter binyibutse igihe cya Diane Rwigara atangira kwiyamamaza ba Bobe Mugabe n'abandi nabo bo batangira kwandika utuntu tw'utumesaje kuri za Facebook amafoto y'uko za Sony tema ibirimo gutekinika turabizi ntagi ariko reka twinjire ku uko se byari meze mu rukiko kugira ngo tubiganire noneho umunyamategeko atuye uko abitekereza amagambo ye ariko uru ni urubanza tuzakurikirana muri kino kiganiro ntabwo ari uvuga ko turujyamo cyane kubera ko nifungwa nifungurwa ntabwo turumva uko bizagenda
Kayumba araregwa ibyaha byo guhohotera abagore mugenzi wacu Eric bagira ubusa yakurikiranye iby'urwo rubanza
Mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruri mu mujyi wa Kigali bwana Christophe Kayumba watangiranye ijambo yabanje kuzamura inzitizi nke asaba umucamanza kubanza kuzisuzuma mbere yo gutangiza iburanisha nyirizina yabwiye urukiko ko nk'uko yari yarumenyesheje ko akeneye kwitabwaho mu buryo budasanzwe na muganga kuva urukiko rwafata icyemezo nta muganga arahura nawe Kayumba yavuze kandi ko kuva urukiko rwamwemerera umwanya uhagije wo gusoma dosiye abashinzwe kumurinda muri station ya polisi ya Kicukiro bahise bayimwambura yabwiye urukiko ko atigeze ahabwa uburenganzira bwo kuganira n'umwunganizi mu mategeko Kayumba akunze kumvikana mu majwi yo hasi agoranye kubera ibibazo by'ikoranabuhanga rya Skype yabwiye urukiko ko yarebye imigendekere y'urubanza asanga hatubahirizwa ihame ry'uburenganire ku baburanyi bombi yasobanuye ko muri kasha temereye icyitwa urupapuro ndetse n'ikaramu mu gutegura urubanza rwe mu gihe ubushinjacyaha bubona ibyangombwa byose akavuga ko itegeko nshinga rya Repubulika risumba ayandi mu Rwanda ritomora ko abanyarwanda bose bareke imbere y'amategeko ibyo ni nabyo byashimangiwe n'umwunganizi mu mategeko Maitre Jean Bosco Ntirenganya Sefu uvuga ko yagiye yimwa uburenganzira bwo kubonana n'uwo yunganira ubushinjacyaha buvuga ko Kayumba atakwitwaza impamvu z'uburwayi kuko yasezerewe na muganga bigaragara ko yakize buvuga ko aho afungiye batamwambuye uburenganzira bwo kunganirwa ko ahubwo umunyamategeko umwunganira yagiye amusura mu masaha atari ay'akazi urukiko rw'abajije bwana Kayumba impapuro za muganga zimwemerera ikiruhuko cy'uburwayi yazibuze ariko ashingira ku zindi avuga ko afite zimwemerera kwitabwaho by'umwihariko na muganga kuba yaramwambuye dosiye yagomba kumufasha gutegura urubanza Kayumba avuga ko atamuzi mu mazina naho kuwamubujije guhura n'umwunganizi w'afungiwe Kayumba avuga ko byakozwe n'ukuriye polisi mu karere ka Kicukiro nyuma yo kumva izo nzitizi zose urukiko rwazisuzumye rwanzura ko nta shingiro zifite ruhita rukomeza iburanisha ubushinjacyaha bwahawe umwanya wo gusobanura ibyaha bukurikiranyeho umunyapolitiki Kayumba bwavuze ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri yakoresheje imibonano mpuzabitsina ku gahato wari umukozi we wo mu rugo ibi bivuga ko byemezwa n'uwo mukozi n'uwari umuzamu wa Kayumba bukavuga ko bukurikije amakuru batanga hari n'abandi bakozi yaba yarabikoreraga bumurega ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi yashatse gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umwe mu banyeshuri yigishaga mu ishuri ry'itangazamakuru amwizeza kuzamuhesha akazi mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA busobanura ko yamureze no muri kaminuza ku wari ukuriye ishuri ry'itangazamakuru n'itumanaho bukamusabira ko yaba afunzwe by'agateganyo mu gihe bukimukoraho iperereza ahawe ijambo Kayumba yabwiye umucamanza ko nta mpamvu zikomeye abona zatuma afungwa mu magambo ye avuga ko ubutabera bwagombye gushingira ku kuri kw'ibyabaye kandi mu bwigenge bwabwo urukiko rwamwibukije ko ikiriho ari ukwiyegura ku byaha aregwa aho gutinda ko icyo rwise kwigisha amahame n'imikorere by'ubutabera yavuze ko ibyaha aregwa ari ibihimbano by'ibinyoma yavuze ko bagishinga ishyaka rya politiki riharanira demokarasi mu Rwanda Rwandese Platform for Democracy aribwo hatangiye kuzamuka ibirego bimushinja guhohotera abagore yumvikanye avuga ko hari abantu yahuye nabo bamusaba kwitandukanya n'iryo shyaka bitaba ibyo bakazamurega ibyaha bimuheza muri gereza urukiko rwamusaba yasabye ibimenyetso kubyo avuga Kayumba yasubije ko akimara gushinga ishyaka mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka inkuru zimurega zatangiye kugaragara mu bitangazamakuru byegamiye kuri leta no ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter akavuga ko ababikoze bari bagamije ko abanyarwanda bose bamusamira hejuru bakamwamagana yabwiye umucamanza kumwe mu bamushinja kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato yabajijwe niba Kayumba yabasiramuye cyangwa adasiramuye hagamijwe kumenya ukuri kw'ibyamurega avuga ko umutangabuhamya yasubije ko atabyibuka kuko hashize imyaka myinshi iki akacyumvikanisha nk'ihurizo rikomeye ku byaregwa ubushinjacyaha bugasanga uburyo bwiza bwo kumubonera hafi kandi ntabangamira iperereza bukimukoraho ariko Kayumba yabafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 buravuga ko ibyaho murega bikomeye Kayumba n'umunyamategeko umwunganira bagasaba ko arekurwa by'agateganyo agakurikiranwa yidegembya kuko nta mpamvu zikomeye basanga zatuma akurikiranwa afunzwe baravuga ko adashobora gutoroka ubutabera yajya bwitaba nk'uko yabwitabaga ni ku nshuro ya kabiri umunyapolitiki Kayumba afungwa kuko kuva mu mwaka w'2019 kugera mu 2020 yafunzwe aregwa guteza umutekano muke ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali nyuma yo kujurira igihano yahawe kuko avuga ko ntacyo urukiko rwagishingiyeho urukiko rwajuririwe rwategetse ku icyemezo kigomba guhamu ko kiri ni nako kwandikira urukiko rukuru asaba gusubirishamo urubanza ku mpamvu y'isi z'akarengane yafunzwe atarabona igisubizo kuri iyi ngingo kuva yashinga ishyaka Kayumba yumvikanye kenshi atari umunwa mu kunenga imigenzereze y'ubutegetsi buriho mu Rwanda icyemezo gifunga by'agateganyo cyangwa kirekura umunyapolitiki Christopher Kayumba kizafatwa ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka bagira ubusanzwe rya Amerika
na dita avuka murabyumva Christopher Kayumba ibyakurikiranyweho gufata ku ngufu Christopher Kayumba twavuga byinshi ariko uyu munsi ni umusogongero kuko ingingo Maître Valentin bayitegura yitegura yiteguye rwose kugira ngo atwereke amategeko cyangwa atwereke uko itekinika ritangira iyo babonye kubangamiye ubutegetsi kubankurikiye kuri YouTube live Facebook Twitter murabona iriya foto icaranye na Kagame hari mwaka 2017 barimo gutekinika uko Kagame azajya muri manda ya gatatu anyway baramwamamazaga ariko itegeko nshinga ryari ryarahinduwe hari ndabyibuka muri kiriya kiganiro Christopher Kayumba basobanura nyine ko RPF yibohoje yabohoye u Rwanda bagaragaza impamvu Kagame agomba gukomeza umunyamakuru yitwa n'umunyakenya Eugene Anangwe wa umunyamakuru wa RBA iyo nibuka kiriya kiganiro Kayumba yicaranye na Kagahariya bintera agahinda itekinika yakorewe ntabwo ari rica ntabwo ari wa mbere urikorewe turabizi n'abandi usibye wenda ko we byabinakabije hari umwe mu bantu nzi twaganiriye ambwira iby'imanza z'abantu babaye muri Arusha cyangwa abakurikiranwa hanze ibi byaha byo gufata ku ngufu akenshi abatanga bamwe aravuga ati wamfate ku ngufu hari nabo babaza ati yabasiramu yabadasiramuye nk'ibi byakabigwa bumvite bati arasiramuye basangaga adasiramuye hari abo numvise bavuga ngo babafite iromba mu buhamya bagera bagasanga nta romba ikaba ngombwa ko bajya gupima niba barakoze surgery cyangwa bari bagishije ibintu byo gutekinika turabizi muri ya systeme FPR byakoreshejwe mu manza Arusha cyane aho bazanaga abacikacumu cyangwa abarescape bati yagushije umuntu runaka yamfashe ku ngufu cyangwa gufata ku ngufu ryari cya gikomeye cyane ariko bagera ku bimenyetso arasiramuye ntasiramuye batarasiramuye bagasanga umuntu ntasiramuye bati pe yarongeye yiteza urwo ru ni ibintu biri komplikanga Maître Valentin Akayezu urubanza urarubona ute gerageza tufashe mu magambo y'inye niba wumva
na bintu byinshi turuvugaho ko Kayumba Christopher na ubwe yarabisobanuye byinshi urumva nk'uriya mukobwa niba ari cyangwa umugore niba ari Fiona niba ari nde umurega yamurega ngo icyo yashatse kumukorera kimwigisha aho arangirije amasomo ajya gukora muri company ya Kayumba ese yagiye gukora icyo gyakora ko atagize ibyo hahamuka gukorana n'umuntu wamufashe ku ngufu ese yaramutinyaga yabaye ati ndamutse mumuvuze wenda byangiraho izi ngaruka reka mbyihorere ese Kayumba yari afite ubuhe bushobozi yari umwarimu usanzwe ntabwo yari umuntu utinyitse n'iki ese ko Kayumba mu mwaka w'2018 yafashwe agafunga nk'iki cyabujije Fiona kurira kuri icyo kirego icyo gihe ngo ajye kugitanga nabwo bisobanuke urumva ni ibintu bigaragara ko ari ibinyoma ubwabyo nubwo bavuga bati icyaha cyo gufata ku ngufu n'igisaza igihe cyose wakiregera ariko ugomba kukiregera ufite ibimenyetso ibimenyetso ko bigaragara noneho urarega umuntu wagufashe ku ngufu uhagiye uramukorera gukoresha muri kampani y'itangazamakuru murakorana mumarana imyaka ingahe ibyo bintu utabivuga nta n'uwo ubigaragaza utagaragaza iryo hahamuka nta kibazo ufite uyu munsi nibwo ubyibutse ashinze ishyaka rya politiki ese uriya mwana wo mu rugo wakoze iwe bavuga ko abaviriye kwa Kayumba kuki atagiye kumureka ni iki cyamubujije igihe atari akimukontorora akimufiteho ubushobozi ni iki cya ni ibintu
bikomeye nkurikije ko numvise ntabwo ari umwe mu bakozi ndakeka ari more than one bavuga ko umuco wo gufata abakozi
ariko ngira ngo abo bajyanye mu rukiko abo batanga ibimenyetso no simbizi niba
bavuze umwe ariko bagifunga keka kura ko yabikozemo ubwo mbese ntabwo kuba n'abandi
ariko bagomba kugaragara mu rukiko bagomba kubavuga ntabwo bagomba kwima ntabwo babyimajina ngo hari n'abandi bagomba kubagaragaza abo bandi nabo bakabavuga cyane cyane ko bagomba gutanga ibimenyetso ntabwo ubushije cyangwa ushobora kuza uvuge ngo hari abandi tuzi batabagaragaza bari
aho ngaho metero no kukugana ku guca mu ijambo uribuka ko Kayumba yabikozemo ibiganiro avuga ukuntu baje gusakiwe abo bantu batakiyakora bagashaka imyenda amashuka bakajya muri za suveti maze ujya gushakisha ibimenyetso mu simbizi ariko biteye kwibaza byinshi uwo mukozi ntakiyakora yaragiye ayo mashuka bajya kureba nk'aho Kayumba ry'amashuka y'imyaka 10-20 niba ari na DNA bashakamo cyangwa ibimenyetso hari ibintu bigaragaza
ikintu gikomeye abantu bagomba kureba ku cyaha cy'intuza reka tuvuge ko umuntu wagufashe ku ngufu ashobora kuba kigufiteho kontrole mu gihe runaka ukamutinya ukabavuga uti nindamutse mvuze ibi n'ibi n'ibi byangiraho ingaruka ariko se mu gihe none atakigufiteho kontrole uriya mukobwa Fiona yageze aho aba miss aba umuntu w'icyamamare ushobora kuba yari afite notoriyete irenze iyo Kayumba afite umuntu wabaye miss donc ageraho ashobora kuvuga rikibi muri sosiyete rikijya akabuvuga rikijyana kurenza uko Kayumba yavuga rikijyana kubera icyo gihe atahise amurega avuga ati nigeze gukorerwa ihohoterwa iki gihe iki n'iki uriya mukobwa wakoze iwe akamusambanya kuki aho aviriye mu rugo kwa Kayumba atigeze agenda ngo amurege ibirego bikazamukira rimwe donc ni ibirego bigaragara ko byaje gusa bigamije gusenya umunye politique ni nka bya bindi byabaye muri Senegal ejo bundi muribuka umuopozi uri muri Senegal wavuze ko aziyamamariza umwanya wo kuba perezida wa Repubulika muri Senegal aho abitangarije ni umudepite uri populaire w'umujene cyane akibitangaza leta ya Macky Sall muri Senegal itimushyiraho kese ya viol ariko abaturage bahise bajya kwigaragambya n'iki n'ibyo birego baramufunga bahise bamurekura kubera ko abaturage bahise bajya mu muhanda barigaragambya bagaragaza yuko ari ibinyoma urumva iyo ni ya mikino ni iyi ngiyi nyine yo gusenya umuntu politikoma ukoresheje ibyo bintu ariko biragaragara ko biriya bikorwa bya viol ari ibinyoma ari ibihimbano gusa bitabayeho
wenda nkunganira aho mu mateka y'ubu butegetsi icyo kintu cyo gutekinika ibyaha cyane cyane gufata ku ngufu ni ikintu bakoresha Roger wararukurikiye cyangwa urimo urabikurikira kuri Kayumba ibi uyu Fiona yatangiye umunsi Kayumba ashinga ishyaka uwo munsi nibwo kuri Twitter nibwo byatangiriye bandikira Libe polisi bakora ubukangurambaga kuri social media aba bantu bakandi baba babikoraga abenshi n'ubwo badutukana ku mbuga nkoranyambaga birirwa badutukanye nk'ubu ngubu baraza kujya munsi y'ikiganiro batangira bashakije Serge avuka Kacyiru avuka Remera n'indi muzi ukabona nabo baragenda bashakisha abantu benshi barenga nka 50 ni ya desk iba muri president office y'abademayi yirirwa icura ikinyoma ikagicuruza noneho kigafata intera ukagira ngo hari abandi banyarwanda babirimo kandi ari desk ihembwa na president office
natwe iyo turatwoberwa dutukana hose nyine hari ikipe ifitemo n'ibintu by'ubunararibonye n'ibyo bintu byo gutukana muri social media nabye nyine bya Kayumba wajya mu Kayumba hari yaramaze imyaka 10 yihishe n'avure mu mwabarishemo abantu bavuga ati yagagare ka tumurege huko nkuko meta kaza bivuzura mukobwa umurega nta yara ntabwo yarakimuzi muri kontrol ya Kayumba kubyo ashaka ko yamureze kera ntiyavuze ububasha bwo kumurega tangaje ko byose byarabaye igihe cyose igihe yavuze ko agiye muri politiki nashinze ishyaka ariko ni mu Rwanda burona ko ikintu cyose umuntu wese ugeze uzatera ikibazo leta batuba murega ibyo by'abagore cyangwa bakamurega isheke aho ubona ko yamaze impamvu nta sheke barabona nayo yatanze itarimo amafaranga usanga ari nibyo nk'ibintu byagize bamaze kugira umuco ariko ngarutse ku biganiro metakazi yaduhaye avuga uti mu Rwanda eske mu bacamanza harimo ubujiji cyangwa n'icyo ariko nteka ko yego harimo abantu benshi bashobora kuba wenda bahabwa n'izo mpanya izo diploma ariko batazikwiriye abaswa barimo byo ni ngombwa ku bintu muri sisiteme nka ziriya ntibabura aho nkeka ko harimo abantu benshi bazi ubwenge abanyabwenge koko ariko gukora abantu bamaze imyaka hafi 30 baba muri ditature no gutekereza banza hari gutekereza ko abantu bihinduka nubwo bagutira abantu ni umuhanga ushobora kugenda ukajya avana amadiplome mu mahanga muri za Amerika za Burayi na hehe ariko iyo mu Rwanda ukamara y'umwaka muri sisiteme ukabona ko sisiteme ifite ngo udashaka kugihindura kandi nk'akazi k'umucamanza uti nta ngomba gukora research kugira ngo hano muri Amerika tuvuge cyangwa niba ufite case ugomba gukora research kuri case ukabereka case ugomba kubereka defense ko uti ngenzaye ubanza nzaruca buryo nzarubana gusa ariko kuko ubuzi mu mazo zo mu Rwanda navuga nka 90% ubuzi outcome y'urubanza uzi uzatsina n'uzatsindwa mu Rwanda rwa Kayumba twese turabizi ko Kayumba azatsindwa mu Rwanda rwa Edama twese ko uno nteka ko kubera kumenyera ko ubuzi ku rubanza ruzacibwa ko byenda kose bitera ubunebwe bwo mu mutwe kubera nyine byo kuba muri dictature bigatuma hari abantu no kujyana esprit critique no kugira ngo umuntu asesengwe nk'uko agombye kubikora nubwo abafite ubwo bumenyi nabwo hari icyo gice cy'ubwonko buba butagikora meze nk'ubwamugaye kubera kutabukoresha kuko by' imyaka 20 bazina 20 n'ikenera akarwa imyaka 27 uba muri dictature ahantu no kumenya ubwenge bwe ni nk'icyaha cyangwa gukora akazi kawe nk'uko agombye gukora ari icyaha yana byo bigagenda bigatera abantu mu mugabo mu mutwari bigatuma adashobora kwa akazi kabo nk'uko bigombye
ikibazo cy'ubumenyi ku kibazo cy'ubumenyi harimo abacamanza bake ni bake umuntu yaba baratukiri no muri sisiteme umuntu yabaga bazi baza kame mu bavuga ukumva nawe ufite inyota yo kubumva bavuga ariko ni bake waba barakuntoki uriya none ya mucamanza wari uyoboye inteko yaburanishije papa Juge Antoine Muhima ni umucamanza w'umuhanga frame Antoine Muhima arazwi ni umucamanza ni umuntu wize neza muri Congo muri za Université Lubumbashi wakoze muri za kabine nziza ariya muri Congo n'iki kandi babaga ari abahanga ni umuntu uzwi ariko nyine hari pressure y'ubutegetsi harimo abacamanza beza abahanga ariko baba barakunoki harimo abacamanza bajya muri haute cour harimo abacamanza bajya muri court of appeal sinavuga amazina hano harimo abantu b'abavoka nibo bajyaga bavuga ko abavoka nibo bagenda burya baba bazi abacamanza baba bazi neza akavuga ati na kanaka harimo abacamanza bajya muri ziriya nzego ariko bazi kumwe ibutare muri za ntuza muri za faculté de droit ibutare cyangwa n'abandi biza handi ariko ngo buriya ni icyayi bibyayiba bari aho bazwi ariko muri za tekinike uko banoma mu Rwanda ibintu bidaciye mu mucyo bapfa kuno mukabona umuntu baramuzambuye bakamutereka hariya ibintu by'ama influence kuko businge umuntu yari aziranye na businge akiyaranje akamubonera promotion hari nk'abashinjacyaha ejo bundi numvise bagiye ku rwego rukuru rw'igihugu ariko bitangaje harimo abarimu bafite za diplome nziza bakoze ibizame bafite doktora bakoze ibizame ngo bajye kuri kuba abashinjacyaha ku rwego rw'igihugu ngo ibizame birabatsinze ukajya kubona umuntu kanaka ngo yagizwe umushinjacyaha kubera ko yabanye na Aimable Procureur General Burundi n'iki bari yaranje bamushyize aho ngaho ibyo ni ibintu bizwi mu Rwanda kujya mu myanya mu bucamanza aba muzindi ntago ari ubumenyi bw'umuntu ni ikene wabo n'ibyo umuntu n'ibindi byo mu miryango na bya politique n'izindi aranjoma ariko ikintu gisaba technique ntago ari facteur rwose igenderwaho muri systeme yacu azagira ubeshya ngo bashyiraho abacamanza bakurikije facteur y'ubumenyi azaba kubeshye cyane
umbo ubuzinge nko kuri kese ya Businge nta ndumva Businge yari yarize amategeko yari afite diplome hari mu mategeko birashoboka sinzaho yabyiza
yizi bugande ajya acya arimo nabajya bavuga ko yiyitiraga rya shuri rya iryo bita LCD igi bugande ariko abandi bakavuga ko atigeze ryiga ariko kazanaka umucamanza ariko nta gitangaza ibyo mu Rwanda harimo n'abandi bantu bagiye babona amanota mabi cyane muri za kaminuza ariko akaba akagenda akaba umucamanza nabonaga amanota mabi yayandi yo hanyuma ubungubu akaba ari umucamanza muri za hotkuru na he yose donc nomination y'abacamanza facteur integrite facteur y'ubumenyi iki ibyo ni ibintu wakubeshya avuga ngo bigenderwaho
kuba nk'umuntu wabusinge uvuga ko yabaye umucamanza yize amategeko aba ministre ubutabera n'uba myaka umunani cyangwa icumi iyi experience yose kuvuga ngo nk'iriya interview yakoze kuri Aljazeera buti rero kugira ngo umuntu nk'uwo ufite experience nk'iyo ngiyo umuzane abantu bamutegura gukora interview adashobora no kudefanda kese yateguye ibintu yateguye kuva bigitangira kujya aho birangira udashobora no kwidefana ngo utange interview n'umunyamakuru nabyo byerekana
ati
ubuswa wenda buvanzwe n'ubumenyi cyangwa na bwa kakamenyero kuko utekinika kandi nta muntu ugucalenjinga mu bisubizo byawe noneho bamucalenjinga gatoya agata umutwe nk'abanyarwanda ntabwo bamenyereye kuba calenje kuko mu Rwanda rero n'itangazamakuru nta calenje ngo umutegetsi ujye umutetsi avuze kiba nyine aricyo ntuvuga utese ubaza impamvu n'abanyamakuru n'ugasanga n'abanyamakuru nabo bafite ibyo bintu by'ubumuga bwo mu mutwe sinzi ntabwo biteye isoni hari rimwe na kwa batumaze twitari muri sisiteme biragoye kubyumva rimwe na rimwe
murakoze cyane reka tujye ku nshamake kuri Habumuremyi kuko nabyo twabyandikiyeho hejo mwabonye ko Pierre Habumuremyi wabaye minisitiri w'intebe mu Rwanda yagabanyirijwe igifungo yari yarahawe Dr. Habumuremyi wabaye minisitiri w'intebe yagabanyijwe igihe azafungwa muri gereza baravuga bati urukiko rwisumbuye rwategetse ko Dr. Pierre Habumuremyi wabaye minisitiri w'intebe mu Rwanda wabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda igihano cyo gufunga imyaka yari yakatiwe igihano cyo gufunga imyaka itatu yari yarakatiwe n'urukiko rw'ibanze gisubikwaho umwaka umwe n'amezi atatu reka inkuru gato wenda mbabwire hano gato baravuga ngo ubushinjacyaha icyaha cy'ubuhemu n'icyaha cyo gutanga sheke zitazigamiwe ubwo yakatirwaga n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge mu Gushyingo 2022 Dr. Pierre Damien Habumuremyi yari yagizwe umwere ku cyaha cy'ubuhemu ahamwa n'icyaha cyo gutanga sheke zitazigamiwe urukiko rumuhanisha igifungo cy'imyaka itatu no gutanga ihazabu ubushize navuze izahabu ihazabu ya miliyoni 898,000 amafaranga y'u Rwanda Dr. Pierre Habumuremyi yahita ajuririra mu rukiko n'icyo gihe isomwa ry'urubanza mu masaha y'ikigoroba donc n'ejo muri après-midi urubanza rwari gutangira isaha 8 rutangira isaha 10:40 twihute gato kuko nta wasoma byose bavuga yuko ngo umucamanza yamaze igihe kirekire yamaze igihe cy'isaha asoma uko iburanisha riheruka ryaburanishijwe mu cyemezo cy'urukiko umucamanza yavuze ko Dr. Pierre Damien Habumuremyi ku gihano cy'igifungo yari yarakatiwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge cy'imyaka itatu no gutanga ihazabu ya miliyoni 898,000 amafaranga y'u Rwanda ko nta gihindutse usibye ko kubera uburwayi yagaragaje n'abamuhagarariye mu mategeko bakaba baraburanye basaba ko mu gihe urukiko rwabibona ukundi rwamuha igihano gisubitse umucamanza yahise avuga ko urukiko rufashe icyemezo cyo kumusubikira hisunze ku ngingo y'amategeko rutegeka ko Dr. Pierre Hamumuremyi asubikiwe igihano cy'igifungo cy'umwaka umwe n'amezi atatu agafunga umwaka n'amezi cyenda akazatanga ihazabu ya miliyoni 892 z'amafaranga y'u Rwanda. Maître Valentin Akayezu nguko uko byagendeke ejo umunyapolitike niko nabyita Premier Ministre Dr. Habumuremyi Pierre Damien.
Donc yari yahamijwe icyaha cy'ubuhemu hamwe n'icyaha
cyo gutanga sheke zitazigamiye
yaciwe miliyoni 800
800 ni zahabu ihazabu pardon
ihazabu ya miliyoni 800 kuko hano ndimo ndareba ku cyaha cy'ubuhemu bavuga ko ngo iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwe igifungo kitari munsi y'imyaka itatu ariko kitarenze imyaka itanu ni ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni imwe. Noneho utanga sheke itazigamiwe iryo ni itegeko riri ku ruhande ntashoboye guhita mbona ngo ndebe ngo turebe ibihano byaryo ibyo ari byo. Hari itegeko rigenga itegeko nimero reka turebe naribonye urumva ariryo niryo angane gatoya sinzi Roger wenda afite igitekerezo mu gihe nkivuga kuri iyi ngishakisha ingingo ngo ndebe ibihano
iyi ngingo
nayibonye ngo aravuga gutanga sheke itazigamiwe iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka ibiri ariko kitarenze imyaka itanu n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubyo inshuro zitari munsi y'eshanu ariko zitarengeje icumi z'agaciro k'amafaranga ari kuri iyo sheke. Ya birashoboka ubwo hano ntago tuzi ingano y'amafaranga yaregwaga ko yatangiye sheke zitazigamiwe ubwo urumva
nka miliyoni muri ingingo ntabyo mfite ariko ndakeka ari nka miliyoni 24 ndumva rezo twagushize nka miliyoni 25 average ntabwo arenze miliyoni 25 yagomba kwishyura nabikomoje mu bigano
hano rero itegeko urabona ko kwizaho baravuga ngo atanga n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro zitari munsi y'eshanu iba ari miliyoni 25 ubwo byagera muri miliyoni 100 zirenga ariko zitarengeje icumi niziba icumi ni miliyoni 250
urabyumva
bo twibaze iyo hazabu ya miliyoni 800 yavuye he umucamanza ayimotiviate ariko nanone ikindi kibazo indipuwe umuntu ashobora gutekerezaho bamugabanyirije igihano do ntago bamugabanyirije igihano ahubwo igice kimwe nicyo azafungwa ikindi gisubikwe buriya ibintu byo gusubika igihano ibyo bita sirisi kuko igihano gishobora gusubikwa cyose cyangwa igice cyacyo ariko umucamanza agomba kubisobanurira impamvu umuntu abonye sirisi shobora kuba ari impamvu runaka kuko tudafite icyemezo tudafite jijoma y'urukiko ngo tuyisome kopi y'urubanza y'urukiko ngo tuyisome tubirebe impamvu yatumye amusubikira ariko izo mpamvu zatumye amusubikira nibwira neza ko zagombaga no kugera ku ihazabu kuko bigomba kuba biri proportionnel ikintu kitwa proportionalite mu migenere y'ibihano ni ikibazo gikomeye cyane mu nkiko z'u Rwanda. Donc ibihano biri proportionnel. Icyo ni ikibazo gikomeye. Ntabwo rero numva ukuntu umucamanza yavana umuntu ku gihano cyo gufungwa imyaka itatu akavuga ngo ufunge umwaka umwe gusa
noneho undi usubikwe noneho nibigera kwihazabu umuce miliyoni 800 izo miliyoni 800 zavuye he kuko ntago tuzi yaba umuntu yarazi neza mu byukuri ingano y'amafaranga aregwa kuba yaratangiye kuko ingana wenda turebe ko ariho uwo mucamanza izo nshuro yakubye ariko nabyo byaba biteye ikibazo gikomeye kuki ushobora gushaka impamvu zishobora gutuma igihano gisubikwa igihano cy'igifungo byagera ku mafaranga y'ihazabu ugaceceka donc ni bya bintu byo gushaka kwigiriza nkana ku muntu wagiranye ikibazo n'ubutegetsi kuko urabona ko imigenere y'iki gihano nayo ubwayo iteye ikibazo gikomeye ya mu magambo make nuko nabivuga
wone nkeka ko urubanza nyine rwa uyu premier ministre nawe no kuba nayo ryo hazabu nyine ridasobanutse kandi mu miliyoni 900 z'amanyarwanda n'amafaranga menshi shobora ati wenda bamuhaye igihe bagisubitse ariko bamekeshwa ko bamusubize ku isuka kugira kwishyura amafaranga ivo bayafite niba atafite ubutwe twese bakatujyana numva nabyo baba n'ubundi bamurangiye ntako kugira ngo azahibane bitoroshye kandi nkeka ko igihe nicyo gisubitswe sabwo metero ya kayezu nuvuga ko ugiye hanze dukora izindi kosa bahita bagusubiza muri gereza cyangwa utunga ugomba n'uri kugenda ugenda nk'ugenda ku magi ushobora guhita bagusubiza mu kandi kandi izo mpamvu ntibazi banuzuye bagusubiza n'igihe babishakira uba baza nk'abakubitse n'umundano ku ruhande
ni ibintu biteye amatsiko kereka umuntu yabonye kopi y'urubanza agasoma akareba uburyo umucamanza yabisobanuye ariko ntabwo byumvikana ukuntu wavuga ngo wemeje ko habaho impamvu zituma igihano gisubikwa byagera ku gihano cy'ihazabu ahubwo ukabihanika birushijeho za mpamvu zatumye usubika nazo bigaragara ko ni impamvu zishobora kuba zidafite ishingiro kuko n'ubundi niba burya igihano fonction y'igihano ni iyihe ni ukwigisha ni no kubuza umuntu ngo atazongera ariko niba imihanire yacu yo mu Rwanda ariyo gutuma abantu batindahara bagahinduka batindi bagahinduka imbwa bakamburwa ibyabo byose bakoreye baruhiye icyo ni ikibazo gikomeye donc fonction y'igihano ni bya bindi nyine nibwira yuko harimo cya gitutu gucamanza gukoreraho hakabamo cya kibazo cy'ubumenyi byose birivangavanga ni ikibazo gikomeye
reka tujye ku ngingo yindi Maître Rusagara yari yifuje gutanga igitekerezo kuri iyi ngingo mutwihanganire Maître Rusagara abona abantu badukurikiye kuri WhatsApp bahamagara bashaka gutanga ibitekerezo muratwandikira tukabaha link mukamwatanga ibitekerezo Comrade Maître Rusagara sinzi niba utwumva ko ari wavuze ko ushaka gutanga ibitekerezo kuri iyi ngingo ariko ubwo ntakubona muri studio reka tujye ku ngingo ikurikira irebana nyine irebana n'icyo baro y'abanyamategeko ivuga kuri dosiye ya Paul Rusesabagina ni kuva nyine Paul Rusesabagina yashimutwa n'agatsiko twagiye tubona imiryango itandukanye yose yinjira muri dosiye ireba niba Paul azahabwa ubutabera ibi twarabigaragaje mu biganiro twakoze ubushize muranabyibuka twaje no kuri aditahuka tuvuga uko tubona bizagenda ntabwo twabusanyije cyane nuko turimo kubibona niko byagenze ariko hano imiryango yavuga iki cyangwa ibaro y'abanyamategeko iravuga iki ko ishimangira yuko Paul Rusesabagina atawe ubutabera hano baravuga rero ngo niba ari SMS twavuga ko yitwa ngo ni mu magambo ye ni Ibahir
ni International Bar Association nibo banditse ino nyandiko ni ya bo ndabona ariho yabaye publié yitwa International Bar Association Human Rights Institute ni urabona uru rugaga rw'abavoka mpuzamahanga bafite institut muri uru rugaga irebana n'ibintu by'uburenganzira bwa muntu donc ni yo institut yakoze iyi nyandiko y'institut y'uru rugaga mpuzamahanga rw'abavoka noneho ndabona uwari umucamanza mukuru wari chief justice former justice na wari chief justice ahubwo yari umucamanza muri high court ya Australia hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu n'ibihumbi bibiri na gatandatu akaba ari honorable Michael Kirby yabivuzeho yagize icyo abivugaho cyangwa ni pozisiyo yatanze ubundi bagiye berekana amapozisiyo atandukanye doko mu kwandika ino nyandiko bagiye bahera no ku zindi estrimage juridique mpuzamahanga harimo nk'iyisha ite African de droit de l'homme bareba iyi konvasiyo ya Roni irebana n'iby'uburenganzira bwa muntu mu by'imbonezamubano na politique bareba aya mabwiriza cyangwa se aya mategeko ya Roni arebana n'ibyo gufata imfungwa bajya muri constitution y'u Rwanda ibyo byose barabisuzuma noneho berekana ko uru rubanza rwa Rusesabagina ari urubanza rutaciye mu mucyo donc nuko babyise ngo IBHRE condemns unfair trial leading to conviction of Paul Rusesabagina. Donc ni unfair trial ni urubanza rubi niko barwise ko ari urubanza rubi nicyo iyi nyandiko ivuga
nibyo kuko usibye ni Bar Association imiryango mpuzamahanga itandukanye yose irebana n'uburenganzira bwa muntu yagiye igaragaza amanyanga yabaye mu kwima Paul Rusesabagina a fair trial cyangwa ubutabera buce mu mucyo ariko igitangaje nk'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda niba ari madamu niba ari inde Yvonne Macron yashimangiye kuri wose papa wanyu yahawe ubutabera rwose yahawe fair trial reka nguhereho bwana Roger iyo wumva nk'intumwa Leta Yolanda avuga ariya magambo kuri BBC ashimangira ko umubyeyi wanjye yahawe ubutabera rwose yahawe fair trial ubyakira ute
aho byageze aho biba nk'ikinamico nyine ukabona bizaho bisekeje ariko ibitekerezo biranababaje kuba umuntu uvugira igihugu ushobora kudefana amafuti kuko ibyo International Bar Association yatangaje uyu munsi ni bimwe neza n'ibyo American Bar Association yatangaje ku rubanza ari dog American Bar Association urugaga rw'avoka abanyamerika ikaba inabihuje neza neza n'ibyo European Bar Association nawe yatangaje ari nyina urugaga rw'abavoka bo mu Burayi hakaba ari nabyo n'ababirigi minisitiri w'ububanyi n'amahanga akaba na vice premier minisitiri w'ububirigi yavuze bikaba bihuje n'ibyo State Department hano muri Amerika yavuze ku buryo noneho nariya Josh Kony Foundation nayo yari monitoringa urubanza ari nk'ikintu cyigenga kireba gusa urubanza kugira ngo nta hantu babogamiye kugira ngo abantu urebye isi yose uvuga uti abantu bose ko babibonye kandi birababaje kugira ngo umuntu ajye aho ngaho ajye kudefanda ibintu udashobora kudefanda byerekana nyine u Rwanda ko ni dictature niko rukora ntabwo ari bishya kandi nkuko yavuze sereje nyine byitangiye byakora ku ngingo uvuga uti urubanza twaruvuzeho numva nawe waruvuzeho mbere rutanatangira twe twari tuzi ko ruzarangira natwe niko rwarangiye ntabwo bisaba kuba umujeni kugira ngo umenye ko urubanza ruzarangira rwari rwaraciye rwarakatiwe byarangiye ku buryo rero ikintu twebwe nk'umuryango kidutera ingufu nuko byibuze isi yose yabonye akarengane kaba mu Rwanda haba ku rubanza rwa Yudamange haba ku rubanza rwa Kayumba byatumye byiza isi ikanguka kandi tubwiza ko hari icyo bazabikoraho ariko kugira ngo uriya Yolanda Makoro ajye kudefanda ibintu udashobora kudefanda ushobora kuvuga ngo urubanza rwabaye ku mugaragaro umuntu avuga ati bankureba ibi umujije akabyirengagiza agakomeza nta sansi bifite ariko nyine ni icy'ingenzi ni uko isi yabibonye isi iki bantu bari kugira icyo babivugaho kandi abo bantu bose u Rwanda buri kunyomoza nibo n'u Rwanda ruhora rujya gutanga ingero ngo abanyamerika munabona mu rubanza rwa pabazi example y'imanza zabereye muri Israheli n'izabereye nahe ariko ubu ngubu noneho ibintu byose abanyamerika bari mu mafuti abanyaburayi bari mu mafuti aba na Afrika ndo mafuti ku buryo byibuze byekanya u Rwanda rugeze kandi umva n'abanyarwanda bizageraho bika byibuza isika bashyiraho pression ku buryo bazagira icyo bahindu sinzi niba izakora uko twizeye kuzakora kuko twe nicyo kinyenzi twe najya nabonye ku bwanjye mbona n'umuryango tubona byadufashe nuko byibuze ko urubazo gisa twavuga tuti tapara yara baba mu shimuse ba noneho wajyara bavuga ati u Rwanda n'igihe gugiteye imbere bazamuha bita fair trial nuko ubutabera azabubona noneho bavuga noneho ubu ngubu byaragaye ku butabera ntabwo yabonye nubwo twabivuze kuva cyangwa ntabwo azabona ariko byabaye ku mugaragaro ntiyabona ubutabera ku buryo noneho n'aya mahanga kamwe yavuze ati ubutabera ntibwabayeho ubwo ni ukuri kizakurikira ko numva nabo batazaceceka kugira ngo akarenga k'abanyarwanda gakomeze kuri
wenda ukiraho Roger nagira ngo ngaruke ku munyamategeko metre metre Valentin uri kuri mute ndakeka
nari mvuze niba bishobotse Roger nabonye hari petition yabaye rance urayizi ngira ngo
hari
ntabwo yizi petition ihari
hari nyinshi sindi urashaka kure
reka nze nayo nyitange hano wenda n'abantu niba batanabizi banayireberaho kuko nandikiye doni petition yandikiwe uri ya ni Anthony Blinken sinzi ahantu yabigeze urabona ibyo bintu ni ibintu abantu baba bakwiye gushyigikira urumva bashyizeho niyo petition ngo isinywe bakeneye signature niba ari ibihumbi icumi yari igeze ku bihumbi icumi ngire ngo
urayifite ngo uyisheringe tuyigaragaze
wewe ndayifite reka nze nitange hano ndumva nari nayo sinzi Roger wenda waba utubwira n'izindi tutazi mu gihe
reka twumve icyo Leta y'u Rwanda ivuga umuvugizi wa Leta y'u Rwanda kuko numvise amagambo avuga ateye ikimwaro kuvuga ngo umubyeyi wanyu ahawe justice kandi tuzi ko wakwiba icyo justice bivuga mu Rwanda kwimwa uburenganzira bwo kugira abunganizi mu rukiko kandi dosiye papa wawe ni dosiye iremereye cyane y'amapaje n'amapaje kuko numvaga ukuntu bavuga ukuntu angana ndavuga nti sinzi ko byanashoboka ariko bigaragaza ko kanguru koti iteye reka twumve icyo muri kanguru koti babeshyaganga ko yahawe justice.
We think justice has been served by the conviction yesterday of all 21 members of FLN, including Paul Rusesabagina. Prosecution had requested life sentence for him. He got 25, so we're yet to see what the prosecution will do after they look at the detailed judgment, whether they'll appeal or not.
Fair trial, was it?
Absolutely.
Okay, I guess you would say that. However, don't you think it's fair to question a trial which relies on the kidnapping of one of the suspects to begin with, because kidnapping it appears to have been, solitary confinement, at least maltreatment of the prisoner as well. It's kind of fair to ask questions about the fairness of the trial, isn't it?
Sure it is, and it's something that we're all interested in. We're all interested in having a fair trial. What is happening was endured into coming into Rwanda in a law enforcement operation, and he was arrested on the basis of an arrest warrant. No laws were broken during this process. No national or international laws were broken. So his embarrassment or gullibility should not override the imperative of justice.
His gullibility, hang on, let's get this clear. You paid to get the guy basically hoodwinked. He thought he was flying to Burundi. He ended up in Kigali. He would not have flown to Kigali. You can't just say that that was an accident that just happened to him. You made the accident happen, and the Rwandan government has admitted that. The Ministry of Justice said that in an interview a few months ago.
Yes, we did. No country tolerates terrorists. We did what we had to do to get him arrested legally so that he could face justice in Rwanda. And this is what has happened over the last 6 months of the trial.
Right. The other complaint, particularly from supporters of him, is maltreatment of the prisoner. The UN itself has raised many questions about the treatment of the prisoner as well, saying that it amounts at least to maltreatment and maybe to torture. Again, you have to ask, isn't it fair to doubt the fairness of the trial?
It's fair to ask. Arusha Sabagina has been treated very well in prison.
Well, he says he was tortured, so I'm not sure that that is sort of actually a fact, is it?
His family has made claims, but they're not true. He has had regular access to consular visits from the Belgian embassy as well as the U.S. embassy. He speaks to his family every week. He has access to a doctor regularly for his condition. He has access to medicines. He's been treated really well.
Well, he says that actually he was limited in his access to medicines as well, but you're saying that that isn't the case. All medicines were given as necessary.
He's had a specialized doctor for whatever ailments that he has, and medicine has been supplied to him.
Okay. There are obviously, you know, answers to potential questions, and thank you for taking the questions on board. The picture that emerges, however, is that this is far from straightforward. All these questions about the way that he was lured, to use your word, to Rwanda, the way that he was treated in jail as well, this leads to many doubts about the justice system in Rwanda, and that can't be good for the international image of the country, can it?
Well, there's nothing wrong with our justice system. The trial of these 21 suspects, including Moussa Sabagina, was conducted fairly and transparently. The evidence that was presented in court was compelling and comprehensive. Part of the evidence that we used to convict him, actually, was obtained through international judicial cooperation with Belgium. Belgian prosecution provided to Rwanda prosecution evidence retrieved from a search of Moussa Sabagina's home in Belgium in 2019. This included records of conversations with members of MRCD FLN and evidence of money transferred to the terror group FLN. Several witnesses, including victims of the FLN attacks, testified in court. So did Moussa Sabagina's co-accused, who spoke about his leadership of the FLN and the support and the financing of the terror groups.
Interesting that you mentioned Belgium, because Belgium's one of the countries that actually condemned the performance of the trial. So they may have helped the Rwandan authorities to prosecute, but they're not impressed with the way that the prosecution took place.
Well, Belgium, as a former colonial power, really, when it comes to a broader assessment of Rwanda's justice system, they might want to sit this one out.
Aditahuka murabyumva rero umuvugizi wa leta y'u Rwanda mu binyoma bye ati ubutabera bwaratanzwe justice has been served wundi ati akiyemerera yuko bakinapinze Paul Rusesabagina akiyemerera yuko bishyuye indege ni nka bimwe bya businge Maître Valentin Akayezu iyo wumva leta y'u Rwanda mbere barabishaga ariko bamaze gufatirwa mu cyuho batangiye kujya babyemera bati nta gihugu na kimwe kuri iyi si kitabikora iyo gikurikiranye umuntu waba ufite ibyaha nk'ibya Protest bagenda ahangaha kuri BBC The News urumva yuko arashimangira yuko ubutabera bwatanzwe ariko turabona iyi miryango nk'Bar Association ni imwe muri institution zirimo kugaragaza ko Paul atawe ubutabera aba ni abanyamategeko ariko kumva leta y'agatsiko muri kanguru ko tavanga ubutabera barabumuhaye kandi nta kimwaro bafite kuba baramushimuse barishyuye indege ndetse bagashaka kumvikanisha ko igihugu cyose cyanabikora ndagira ngo ufate ijambo ngaho tubwire rwose
muri Korea y'Amajyaruguru nabo iyo bari kuburanisha abantu bavuga ko bari guca imanza ziri fair bari abagabo bo muri Korea y'Amajyaruguru cyangwa se reba nka uriya perezida wa Belarusi uherutse kuyobya indege akurikiranye umwaktiviste de droit de l'homme niba mufata nawe bazavuga ko en activiste de droit de l'homme utagize icyo abangamiye umwana w'imyaka 25 nawe bazavuga ko ari teroriste kandi urubanza rwageze no leta zimeze gutya nyine biriya ni ukwikura ni ugushaka kwikura mu kimwaro naho ibindi byose ni n'amafuti kandi buriya Serge niyo urebye reba ibyaha bareze Rusesabagina ukuntu bingana urebe n'icyaha bamuhaniye ngo cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba ibyaha bamufatiye ubwabyo n'iki nkiko zemeje ni ibintu ubwabyo bigaragaza ko iriya dosiye itari yarateguwe donc mu mutwe w'ubutegetsi bwa Kigali na Perezida Kagame hari hibereyemo gusa byanze bikunze gufata Rusesabagina noneho akazakora ibishoboka byose akamwangiriza izina ahubwo ubu Paul Kagame ahubwo niho yamwubakiye izina uyamwubakiye izina mu buryo budasanzwe do yamuhaye n'izindi mbaraga nyinshi atari afite mbere kuko wenda n'ubwo ubuzima bwe butameze neza atari muri kondisiyo nziza akaba afunze ariko izina rye ryahawe ubundi buremere n'agaciro gakomeye bamufata batatekerezaga ko ko bishobora kubaho. Donc iyo ufashe umuntu ukamurega ibyaha bingana kuriya barwana nabyo kugeza ubwo bamuhaniye icyaha cyo kuba mu mutwe gusa ngo icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba nabyo iyo ubibonye kuko iriya na organisation politique MRCD na organisation politique nago ari umutwe w'iterabwoba niba baramukuyeho ibintu by'ingabo MRCD uyita umutwe w'iterabwoba gute ko nta bintu by'igisirikare ukora nta biki n'ibindi ntago mbizi ntago nakurikiye ntago dufite urubanza uko rwaciwe ngo turusome ntiturarubona wenda igihe tuzabonera kopi y'urubanza tuzabisoma neza ariko uvuye ku birego ukagera uko ubucamanza bwabyitwayemo ni ibintu ubwabyo bigaragaza ko n'ubundi igihe bajyaga kumushimuta dosiye nta yari ihari deja nabo bagiye gukora igikorwa cyo gushimuta nta na dosiye inzego z'iperereza zifite cyangwa se inzego z'ubugenzacyaha zifite ntibari bazi n'ibyo bazarega ibyo ari byo ntibari bazi n'ibyo bazamushinja ibyo ari byo ariko muri za nzego z'iperereza bo bumvaga ko bashaka kwifatira umuntu ahubwo ntekereza yuko bo bashakaga nk'uko ubushize kumunyuza muri za torture bakazamuvanamo bamwemeza ibintu ariko ubushize twerekanye impamvu zatumye batabasha kumujyana muri izo torture zose donc uru ni urubanza rwabatabaje rusigiye bwana Paul Rusesabagina izina rikomeye nabonye uriya ba Karine bari no kuvugana hirya no hino muri Afurika burya yarazwi cyane mu bihugu by'Uburayi urabizi ko abanyafurika ibintu nk'ibi batabyiyenteresaho ariko noneho ibinyamakuru muri za Nigeria hirya no hino mu bihugu bitandukanye iyi kese ya Paul Rusesabagina bahise bamumenya donc yongererwa imbaraga na legitimite nk'umuhumanitaire ukomeye cyane ukwiye kubahwa n'isi ibyo rero navuga ko iyi leta y'u Rwanda yabigiriyemo igihombo gikomeye naho kwisobanura ni nk'uko bari abagabo muri Korea y'Amajyaruguru bajya kwisobanura ngo baca imanza neza
nabonye hari university imwe muri Texas nabonye yahise inapostinga bimwe mu biganiro Paul yatangaga kuri university yabo kandi bije muri uku kwezi kwa cyenda byaranunguye kugira ngo mbone bapostinga ibyo biganiro yatangaga muri university bikaba bije ntabwo izina ryibuka ariko nabibonye kuri za notification ngenda nakira z'ibirebana n'u Rwanda wenda nzabibabwira mu biganiro byo kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri nabonye ko ari ikintu gikomeye cyane kubona department niba ari ya justice cyangwa y'ubutabera muri university imwe runaka ipostinga za conference de presse Paul yagiriyeyo mu mwaka w'2011-12 urumva hashize indi myaka icumi ariko niba batangiye kugarura n'ibiganiro bye yatangaga imbere y'abanyeshuri 30-20 bifite icyo bivuze kuri izo za university cyangwa izo za institution academique Roger nagira ngo ngaruke kuri wowe kugira ngo ingingo tube twayivaho tujye ku ngingo ngufi cyane iri irebana n'ifungwa ry'abatinganyi ko nabonye human right nayo ibigarukaho cyane tube twabikomozaho mbere ko tusoza minota 15 dusigaranye
nyine byumvise ibyo bisubizo bya Yolanda Makoro kuba deza atajya avuga ngo papa ngo bamufashe ngo kuri ako ngo hari ngo international arrest warrant izi international arrest warrant utigeze werekana mu rukiko mu rubanza ujya kwivuga urubanza rwarangiye international arrest warrant ko papa yashoboye kuva yava mu Bubiligi akaza muri Amerika akasubira muri Amerika akajya aho ashaka international arrest warrant twese twitaweho nabo barabizi kujya kuvuga ngo umuntu uvugira leta ugende umunyamakuru ikiganiro uvuga uti uvuga ikintu uzi ko kitabayeho uzi ko udashobora kwerekana naho yanditse arrest warrant kugira ngo uyivuge nabyo urumva nyine ni ibintu biteye kimwe noneho ujya gudefanda biriya bya torture abantu bose bazi ngo habe ngo cooperation internationale kuko ngo Ababiligi nibo babahaye iyo kesi nyine ko hari urubanza rwarimo mu Bubiligi ariko urwo rubanza rw'Umubiligi umujemo ryarebye avuga ati ibi bintu ni uguta igihe ntabwo ari ibintu bajya kurega umuntu ngo kanaka ngo bavuze ngo aha madorari 50 undi 20 ubu ngo wakoze ngo financement ngo ugiye gutera igihugu ufate igihugu ku buryo n'Ababiligi ubwabo ari ijije y'Umubiligi warebye urwo rubanza nyarwanda batashye mu Bubiligi nta kintu cyari kirimo ari ministre ugira bazamhanga ububirigi ubanze maze gucibwa bavuze ati afi ya trial yabaye none ni abanyarwanda uko bari baravuze bati twe dukuje ko niyo evidence yose bari bafite nibyo bintu bavuga ko bavanye mu bubirigi bajya gusaka mu rugo hariya i Bruxelles ariko niba bijya bajya ko nta kintu kirimo na kimwe ushobora guha agaciro u Rwanda rwabona ko harimo ikintu kirimo ushobora kundana umuntu mu nyuma yagere muri gereza nuko swata ababirigi n'abaswa barenze ukwemera cyangwa se abanyarwanda harimo ikintu kitagenda aho ngaho kandi biragaragara ko abanyarwanda aribo bafitemo ikibazo ko nta ushobora gusobanura ko umujije w'umubirigi yarebye akaba nta kintu na kimwe ushobora guha agaciro na kimwe uwo munyarwanda wose agasanga ibintu byose yavuze no kuri sentence kuko yavuze ko ngo papa abonye fair trial ko ngo bari bamuprosecure yamusaba imyaka ijana na mirongo irindwi za perpetuite imyaka ijana na mirongo irindwi n'ingahe noneho bakaba baramuhaye 25 biriya nabyo ni ibintu twari twitegwe turi ko bizaba kugira ngo bavuge bati habaye justice ubona ko numva berekana interview berekana abacamanza bavuga bati twe turababaye kuko twa twamusabiye ko bamuha life none ubu ngubu bamuha imyaka 25 ahubwo bumva barenganye ariko iyo kinamico yagombaga kubaho kugira ngo bumve ko berekane ko habayemo icyo gisa n'ubutabera kandi na kese ya damage twavugaga abacamanza bamwakiraga imyaka 30 wamuha 15 ku bintu bitamye no kumara ijoro rimwe muri gereza ubu ndashobora no kuburana ko ntushobora kugenda ngo uvuge ngo nta muntu ushabanza umwe mu Rwanda ushobora kujya mu rubanza ngo aburane na damage ngo amwumvishe ko idamage afite ingengabitekerezo ko ushobora kumufungira ingengabitekerezo ntushobora kuvuga ngo umuntu wakoreye jenoside wayibayemo wabuze umuryango uramwumvisha ko yakoze afite ingengabitekerezo nta muntu ushobora gucinda urwo rubanza ariko kugira ngo buri gihe nabona ari nka trend batangiye kuvuga ngo ngo abaprosecutor bagenda baka imyaka myinshi no umujije aze avuga ati aho kumuha 35 dukuze inkoni zamba ahubwo dukuze ibitangaza dukuze iyo twe bwabaga ariko n'abanyarwanda nabyo barabibonye ko ari ibintu by'uburiganya nta muntu ndumva bizongera gutungura ku biba bya makoro byavugaga bitewe n'ikimwe ari sinzi ukuntu umuntu bamo akazi nka kare yavuze n'akazi katoroshye ariko nakomeye kuba ushobora guhakuka nabyo bisaba ubundi kapasite zitoroshye
koze cyane komerede roje metre valante ndagira ngo unyemereye niba ntacyo wakongeraho dusigaye iminota 15 tuyiharire iyi ngingo yaba n'uburenganzira bwa muntu cyane cyane abitwa batinganye mu Rwanda urabona ko Human Rights Watch irashimangira yuko barimo barakorerwa ihohoterwa barafungwa bararwa irengero tutibagiye n'abakene muri kiriya Kigali ejo ni wumvise by the way sinzi niba wenda wabikora komantere Kagame avuga uko isuku yaje yatoraga n'umwanda tuzi ko abantu ba mbere bavuga umwanda muri Rwanda ari abakene abazunguzayo ukuntu bahohotewe bakubitwaga kibaza uti muri iyi myaka tugezemo vrema kuvuga ngo abantu ni umwanda nabyo ni ikintu gisebye cyane wumvaga bari abagore bari mu burenganzira bwa muntu bayimakira ingabire ukuntu bishongora ku bazunguzayi mu muhanda kuba barabahohoteye bakaba muri aba bavuga ngo u Rwanda rurakubera ufite isuku kuko nta muntu uzunguza uducogocogo imbere ya Kigali Convention Center nta muntu watse imbere ya Marriott cyangwa ya Radisson Blue bakumva yuko niko kuvuga ko u Rwanda rwateye imbere kuko abakene ntibagaragara mu mujyi barahohoterwa ariko kuri iyi nkuru ku by'umwihariko ibintu by'abatinganyi u Rwanda nibuka ko rwaje ku ikubitiro mu kuratifiya aya masezerano ya Nations Unies ndabyibuka ba Budome na ba Gasana Eugene babipasa mu Rwanda bati twemera uburenganzira bwa buri muntu ariko kuba babatinganye baburirwa irengero mu gihugu cy'u Rwanda kandi u Rwanda mu kwezi kwa karindwi bavugaga ko bagiye guhostinga summit hari article mwabona yanditswe ku itariki 29 ndayisheringa ngaha aho bavuga ko u Rwanda rwiteguye nyine ku nshuro ya mbere kwakira conference y'abahuza ibitsina cyangwa batinganye mu yandi magambo byari kuba mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka ntabwo byabaye kubera covid ariko bari abanyamahanga bari guturuka imihanda yose y'isi ni nk'ibi tuvuga inama ya Commonwealth uvuze ngo muri Afurika mu Rwanda niho wagiye kubona inama y'abatinganyi y'abantu baturutse ku isi yose murumva ayo mafaranga u Rwanda rwari rugiye kubona byari bigiye kuza mu cyo bita Visit Rwanda byari bigiye kuza muri imwe himbara yita MICE International Conference Meeting n'ibindi byose ariko bari abanyamahanga bari kuzana amadevize ese abo nabo bari kubafunga kuki barimo gufunga abanyarwanda bagenzi babo kuko ari abatinganyi kandi bararatifiye itegeko ribemerera kuba mu Rwanda cyangwa kwemererwa ku butaka bw'u Rwanda. Wenda tuzi ibihugu nk'igihugu cya Uganda ni ibintu bitakirirego, turabizi Museveni arabyivugira ati sinabyemera nga, tuzi ko bajya bavuga ngo barahohoterwa muri Uganda, ariko u Rwanda rwaratifiye ku ikubitiro kuko abazungu babikunda bakabona ko Kagame yabaha agaciro, mu yandi magambo bakaburirwa irengero. Mwumva Kagame ni mafia nawe abeshya abazungu ko abaha agaciro cyane cyane bitewe n'ibyo bintu byabo, ariko abanyarwanda akabahohotera. Nzi n'abahunze, hari abatinganyi bagiye bahunga bari abanyamakuru, hari uwitwa niba ari Dadi Maximo uba muri Europe nawe yarahunze buryo u Rwanda bitewe n'uko wari umutinganyi yahohoterwa abona atawe muri Rwanda. Hari n'abandi n'abandi ariko ntabwo ariyo sije, ariko kubera ko uri umuntu uhanganira uburenganzira bwa muntu, pasheni yawe ndayizi ku kiremwa muntu. Umutinganyi ni umuntu tumwe n'abandi, nubwo wenda ntemera ibyo akora, ariko hano ndagira ngo ngaragaze ikimo cya Leta y'u Rwanda ibeshya ko ibemera yarangiza ikabahohotera ibashimuta. Ni ibintu bibabaje cyane.
U Rwanda rwafashe rugafunga mu buryo bw'amaherere abatinganyi, abahinduye ibitsina, abakora umurimo w'uburaya n'abana b'inzererezi, mu gihe hitegurwaga inama y'abakuru b'ibihugu na za Leta bo muryango wa Commonwealth yagombaga kubera i Kigali mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. U Rwanda rurabihakana. Veniste Nshimiyimana.
This detention center, Kwakabuga, it is not a secret at all. It is very much known about. And this is a place where people are taking people are
hagati y'ukwezi kwa kane kugeza mu kwezi kwa gatandatu twavuganye n'abantu bafashwe imbere y'inama ya Commonwealth nyine. Muri make twasohoye raporo kugira ngo tuburire amahanga ko ibi bintu bizongera bikaba imbere y'iyo nama iteganyijwe kuzabera i Kigali mu mwaka wa 2022.
In conjunction with this large international conference as it unfolds in Kigali in 2022.
Lewis na jaravuga ko abafashwe bakavuga ko ari abatinganyi babwiwe n'abashinzwe umutekano ko ibyo bakora binyuranyije n'indangagaciro zo mu Rwanda. Akavuga ko abo bafungiwe kwa Kabuga bavuze ko batahabwaga ibiribwa bihagije, amazi n'imiti, bakavuga kandi ko bakubiswe. Lewis Maje.
This report focuses on people who are vulnerable and the most marginalized. This includes street children, sex workers, city vendors, and in some cases, these are people from the LGBT community. It's important to know that Rwanda does have a moderate stance towards the LGBT community, and legally, that's a very good thing. But what we've seen is that some members of the LGBT community have been ostracized socially, and as such, have been out on the street. And when they have been mounted up and taken to Kwakabuga,
They are told us that they are being detained because what they're doing is against Rwanda values. Yakomeje avuga ati u Rwanda ntiruvangura mu mategeko, mu mitegekere no mu migenzereze duhereye ku gitsina cyangwa se ku bijyana nacyo. Inama ya Commonwealth yimuriwe mu mwaka utaha 2022 nibute kandi ko u Rwanda ruheruka guhabwa kuzakira shampiyona y'isi y'isiganwa ku magare mu mwaka wa 2022.
Adita hukanga ingoko rero murabyumva, ibi ni ibintu byabaye mu gihe biteguraga inama ya Commonwealth. Kandi aba bazungu wenda ni umuco tubona waturutse ni wabo, ibi by'ubutinganyi si umuco w'Abanyarwanda, si umuco w'Abanyafurika, ni ibintu byagiye bituruka mu banyamahanga cyane cyane abazungu. Kuba bo babyemera bakaba basaguha Kagame kuyobora Commonwealth kandi akaba banabangamira atanazi ko wenda naba negizaje ngiye kuvuga umubare uyu n'uyu runaka, ariko turabizi uzabasanga mu banyapolitike, uzabasanga mu ba businessman, uzaba mu bika byose abatinganyi mu bazungu cyangwa mu bantu b'uruhu rwera barimo. Si ikibazo, ni ibintu tuzi. ubu ama televiziyo mpuzamahanga abanyamakuru babari bo tubasanga muri business nyinshi cyane Maître Valentin ndizera ko nkawe mu Burundi urabizi ntabwo ari urabibona hirya no hino utambuka hano muri Amerika niko bimeze mu bihugu byateye imbere niko bimeze kubera ko Kagame yashaka inama ariko kanabikora kugira ngo a cleaning city cyangwa uwo mujyi anabahishe kandi mu yandi magambo ashaka no guhosting inama yabo mu Rwanda ni ikintu gikomeye cyane Maître Valentin
urabona umuntu ashobora kuri kugira reflexion iri puse gatoya hano hari akantu hari article nshyizeho hano uwo mugore w'inshuti ya Kagame witwa Ellen DeGeneres niba ari DeGeneres
American hano muri Hollywood yes
yeah uyu mugore ni umutinganyi urabona aba ibintu barimo arazwi amapfu donc ama position ye ubwo niwe dutanze urugero arimo nabandi nkuko ari ubivuze aba bantu babatinganyi bari hirya no hino muri za business bari mu butegetsi bw'isi hirya no hino ugiye muri za bank mondiale hani burayi premier ministre wa Luxembourg no mutinganyi ibanira n'umugabo mugenzi we do rero Kagame system FPR urabizi ko ari sisteme ishingiye mu kugura image urumva rero kwiyegereza aba bantu bari mu myanya ikomeye hirya no hino mu bahanzi mu bakinnyi b'amafilime mu bacuranzi mu bakinnyi b'imipira mu badesideri politike n'iki Kagame kubazana mu Rwanda yari kuba ari insinzi ikomeye cyane yari kandi bari kuza bazanye n'amafaranga menshi birumvikana bari kuza baturutse hirya no hino mu bihugu byo hirya no hino ku isi yose bakagira iyo conference yabo yari kuza ariko noneho turebe kuki abanyarwanda noneho kuki abanyarwanda babatinganyi bo uburenganzira bwabo bwahutajwe Serge umuntu ashobora gutekereza akaba yakwibaza ko urabona aba batinganyi bagira ikintu cya solidarite cy'ubufatanye navuga ko bagira ikintu cy'ubufatanye gikomeye cyane ku buryo usanga banarengerana urabizi ko babarirwa mu bo bita le minorite donc protection yabo iba bayitaho cyane bagira za network bahuriramo noneho ngaho utekereza ku butegetsi bwa Kagame butizera abantu bose ibaze ko muri abo batinganyi hashobora kuba harimo abantu ubutegetsi butizeye bashobora kugenda bakagirana audience n'aya mafigure international bashobora kugenda bakabaganiriza ku kuri kw'ibiriho bakababwira bati nyamara u Rwanda mubona bimeze gutya ntabwo ari ukuri dore ukuri ni uko nguko urumva rero mu kubahungabanya no kubahutaza no kubigiza gutyo ni ukubuza ba batinganyi bari mu Rwanda kubambura network bashobora kugirana n'abandi noneho bikaba ku buryo badashobora kuba umuyoboro wo gutanga amakuru ubutegetsi budakontrol niyo mpamvu umutinganyi uri mu butegetsi bwiyumvamo nta kibazo zagira ariko niba hari abana benshi b'abasore bari kujya mu bintu by'ubutinganyi babirimo benshi b'abanyarwanda ubutegetsi bukaba butabizeye birumvikana ko butazigera bubaha access yo kwegera iyi audience international donc jewe niyo analyse nabikorera ni bwa butegetsi butizeye bukumira buri munyarwanda wese ushobora kubangamira ishusho yabo ari nayo mpamvu aba bantu baharanira uburenganzira bwabo nk'abatinganyi mu Rwanda bishobora kutemera kuko atari uko ubutegetsi bwa Kagame budashaka kubemera ngo babe uburenganzira bwabo nk'abatinganyi ahubwo kuko badashaka ko bagira audience élargie audience internationale ishobora kuba umuyoboro w'amakuru Kagame adashobora kubacunga yewe niyo analyse ishobora kubikorera
No urakoze cyane Comrade Roger inifije nyine niba ntabwo nibukiye umwaka ariko u Rwanda rwafashe umwanya runarabisobanura mu muryango w'abibumbye banakora ratifikasiyo y'amategeko mu Rwanda yo kurengera abatinganyi ku ikubitiro bivuze ko bagomba kubyemera ariko tuzi neza ko hari za incentives cyangwa andi mafaranga babivanamo bumva yuko bateze ubwo burenganzira bw'abantu imbere Kagame n'umuzungu zaherega ntimukabyirengagize ahantu hose yagurisha zagurisha cyangwa yunkazunguka ariko ibiri inyuma y'urusika ibyo bimenywa na banyirabyo abo bazungu ntibazabimenya kubashimuta no kubafunga no kubavana muri circulation kubera inama ya Commonwealth urumva ko ni ibintu ni gahunda yakorewe muri President's Office ishyirwamo imbaraga na polisi y'igihugu na za DMI kugira ngo babashimute kuba Human Rights Watch ibatabariza kandi ubwo byageze mu Bongereza Prime Minister Boris arabizi n'abandi bazaha Kagame nyine kuyobora Commonwealth uyu muryango kandi unabyemera uyu muryango urabyemera uyu muryango urabyemera ntabwo bihakana baranabafite iwabo mu gihugu cyabo so nge simbona impamvu bakora ibintu nk'ibi ariko biraduha ishusho yuko ubutegetsi bwa kangura ukote bukora
ariko kandi nk'uko nyine nanaze ya Metra Kaezo akuza neza nziza twese turabizi ku Rwanda ni image mbere y'ibintu byose ni nkakora bwangu bafite abadamu muri parlement afite ubutegetsi ariko ze parlement dafata decision uzatubashyeho n'ishusho ukigendera nta kiba bihindura n'ibi nabyo nyine babaza amafaranga arimo bareba iyi image yo ku Rwanda y'igihugu moderne bateka duvate iyo conference twiyerekane ntibabuze buriya abo batinga nk'uko Metra Kaezo yabivuze bahisemo bazajya kugaragara bazajya kuvuga message bahawe uburyo bazabihuje n'iya leta ibintu byose wenda iyo conference yafunga abandi bakasubira ku kabo ntabwo bitangaje nyine n'iya PR ya leta y'u Rwanda bazabivine maje uko igihugu moderne muri Afurika giteye imbere kandi ubuyobozi bari conference wenda yambaye nini muri Afurika birabura ku buryo nabyo byatuma n'abantu kurangira bari bazanye the generous ariko twese turabizi ko aba mu gihugu ibyo nta urengaza bwo ntabwo bafite kandi ntabwo bazagere ko bafite abaho bateganyije nyine bwo gutujya uvugire kugira ngo ntabwo ntatuka ntibitangaje na gato
no uko bivuga nibyo kandi nshime Maître Valant kunabizanye yari kumwe mu Rwanda na n'umukopine we cyangwa umugore we cyangwa umugore w'imbizi witwa Poshia urabyibuka n'amafoto
amafoto arahari henshi n'amavideo menshi
iyi foto za na Kagame bari hariya kuberera fondasiyo rero ya Nyiramacibiri arimo kubaka hariya mu ngagi urumva amafaranga ye barayakira ariko ntabwo bamubwira bati ni amafaranga y'umutinganyi ariko abatinganyi b'abanyarwanda bakabafunga so munyemerere dusoze Maître Valante uraturarikira iki ubutaha nari nzi ko itegeko nshinga barimo bararibaza niba tuzaryinjiramo
ya kwa kano taha rwose tuzarijyamo ibyo ndumva tutakomeza kurishyira inyuma reka abari ryo tuzaha umwanya mu kiganiro gitaha
ya reka rero dusoze Comrade Roger no kugushima kandi mukomeze mwihangane hari wenda wambajije hari cyo muteganya nk'abanya mu muryango n'abanyamategeko kwa gukora pile cyangwa ubujurire hari cyo wabuze cyangwa gitegurwa niba nta kibazo kutubwira
turacyabitekerezaho numva nko mu minsi iri imbere dushaka kuzavugana mu buryo burambuye ariko turacyabitekerezaho ni ibintu byishobora gukonsidera ariko nta cyemezo kirafatwa kugeza ubu ngubu kuno minsi iri imbere dushaka kubiganiramo
njyewe wenda ku bwanjye numva byaba byiza uretse ko numvise ngo n'ubushinjacyaha bwarajuriye ariko ntabwo bwishimiye igihano bavuze ko bazajurira ariko ni ukubikurikiranira hafi kuko haramutse hafashwe icyemezo cyo kujurira ubushinjacyaha bukaba bwarabivuze hari igihe abantu bagendera ku byo bavuze barangiza ntibajuri ugasanga ibihe byo kujurira birarenze byazakurikiranirwa hafi ariko ku bwanjye numva byazakorwa kuko ndibuka neza ko na Ingabire muri hotukuru ntiyaburanye ariko arajurira muri Cour Supreme kuko bari bamaze gutekereza ko bizaba inzira nziza yo kujya muri ruriya rukiko nyafurika de droit de l'homme nubwo wenda ibyemezo byarwo leta ibisuzugura ariko ni urubanza rwakina diplomasi mu gihe rwaba rugiye hariya rushobora gufasha bya au niveau diplomatique kuko buriya ingabire yaramutse urugero nka ingabire yaramutse akonstituwe ekipe nziza y'abajiriste bakorana n'iki ruriya rubanza rwaciwe hariya mu rwego rwa reconnaissance internationale ni utinziza muri politique ye aba numva rero na Paul Rusesabagina kujurira byaba byiza nyine turabizi ko ari umuhango ko kuri Supreme nacyo yahinduraho ariko uwo muhango ukaba warangira bikajya muri ruriya rukiko nyafrika de droit de l'homme nubwo u Rwanda rwikuye mu nzira ariko turabizi ko hari izindi nzira byaca muri komisiyo nyafrika y'uburenganzira bwa muntu urabona ukuntu intuza za organisation internationale ziri gukurikiranira hafi kese ya Paul nibwira yuko muri ya komisiyo ya African de droit de l'homme bitateza ikibazo na gitoya bafata icyemezo cyo kuba baregera mu mwanya wa Paul Rusesabagina ruri ya rukiko nyafrika de droit de l'homme. Urumva rero izo nzira zaba ari inzira n'ubundi kuko tubizi ko ari urubanza rwajyayo rukaburanishwa neza mu mucyo abavoka bose mpuzamahanga baba bemerewe kujyayo urubanza rukaburanishwa ibishoboka byose muri procedure inzira zose zigakoreshwa bya bindi u Rwanda rwose rwahakanye hariya biba byemewe noneho izo ngizo zaba utinziza zo gukomeza gukoresha binagaragaza ko mu Rwanda nta bucamanza buhaba butanga donc buba igisubizo cyiza ku burenganzira bw'abanyarwanda numva rero ku bwanjye inzira yo kujurira yaba alternative ziza nubwo ari ibindi bya diplomasi byakorwa za pression ariko na voie judiciaire yakomeza ikazamo ntibe inyore
none Maître Valentin uri ufite ingofero nyinshi wabaye professeur w'amategeko wabaye umucamanza wabaye uri mu burenganzira bwa muntu uri hose mu Rwanda iyo ujuriye bakuba kabiri cyangwa bagakuba gatatu imyaka 25 zagira 50 cyangwa 75 ubwo niko mbyumva urabagira inama yo kujurira ariko
en principe iyo ubushinjacyaha butajuriye ibyo ni ihame iyo ubushinjacyaha butajuriye hakajurira uregwa gusa ntago urwego rw'ubujurire rushobora kongera igihano keretse ubushinjacyaha bujuriye ukavuga ko butishimiye igihano
none se muri kaya ingabire burya nabo barajuriye kuko bamuhaye 15 bavuye ku 8
sinzi buriya barajuriye byose barajuriye kuko nta kuntu bari kongera igihano ubushinjacyaha butarajuriye ubundi iryo ni ihame iyo uregwa ari wujuriye ubushinjacyaha butarajuriye ntabwo urukiko rwa juje rushobora kongera igihano ariko njyewe mbona biriya bihano byabo wenda nubwo ku Supreme yabihindura nubwo yabyongera n'ubundi za pression n'izo pression ni ukugira ngo tubone cyangwa se abantu baharanira twese turi muri muvoma yo guharanira uburenganzira bwa muntu na demokarasi uru rubanza kurujyana hariya byaba ari igisubizo cyiza kuko izi nkiko zifite uruhare rukomeye nubwo leta nyafurika zitubahiriza ibyemezo byazo ariko muri iyi presiyo ikorwa shobora no gukoreshwa na za leta zishyigikira buriya butegetsi ukababwira ati ariko nimwubahirize ibi byemezo nubwo Kagame yirariye ngo nta presiyo yaba hariya ariko se bavuga ko ari umutima mwiza wamuteye kurekura Ingabire Victoire ni presiyo yakozwe ni presiyo mpuzamahanga yakozwe aramurekura ntabwo rero umuntu yabyinyora ngo abyihorere yewe numva ko iyi voie judiciaire yatekerezwaho hamwe n'izindi nzira zose ubwo hamwe n'abanyamategeko mufite muziye umuryango za desida menye icyo ukora werekanye iriya petition iri gukorwa nabonye ari cyo bita action network simbizi ni umunyamerika ubwo nabyo muzabikurikirana nabonye bamaze kugera ku masinyature menshi bifuzaga ubwo ibyo byose ni voie diplomatique za voie judiciaire n'ibiki byose byose bishobora gukomeza bikaba kombine.
Hari ku materi ya yumwe mu bakunzi baradita aho kangira ngo musuze shout tujo Jovan Bayingana arabaza ati ni mu kiganiro cy'ubushize ati avuga ati ati nkuko yarangije avuga ngo Victoire Ingabire nta kibazo cy'uburenganzira afite kuko afite ibyo yatsindiye Arusha kandi wumvaga ibyemezo by'igihugu birusha ingufu ibyemezo mpuzamahanga nubona kanya uzamusabe azadusobanurire neza ubutaha kuko njye numvise harimo contradiction ngendeye kubyo yari amaze iminsi atubwiye by'amategeko aruta hierarchy de norme judiciaire sinzi wenda nibyo ari wanditse wenda ku mbuga nkoranyambaga
twabivuzeho ubushize uribuka nyine ko ako kanuza nakavuzeho dutangira ikiganiro ko hari umwarimu w'umunyamategeko uri muri Canada wigishayo wampaye igitekerezo akavuga ati ruriya rukiko ntago ari juridiction d'appel urumva ni za opinion zidiverija n'iki ariko nanone umuntu yakibaza se n'ibi byemezo byarwo kuko ruriya rukiko rwashyiriweho gushyira mu bikorwa cyangwa se kubungabunga Charte Africaine des Droits de l'Homme kandi iriya Charte Africaine des Droits de l'Homme irondora idetaya uburenganzira abaturage b'Abanyafurika bemerewe harimo muri ibi bya demokarasi mu by'ubwisanzure kandi muri ruriya rubanza rwa Ingabire berekanye ko ibyabaye kuri Ingabire yabikoze nk'umunyapolitike kandi yubahiriza uburenganzira bwe n'ubwisanzure yemererwa n'amategeko. Ikibazo rero nk'uko nakivuze ubushize hari ikibazo gikomeye kuko instrument juridique zo muri Afurika za leta zagiye ziratifiye amasharte ariko bagashyiramo ingingo zizorohereza donc uburyo uribuka ko mu kiganiro cy'ubushize natanze urugero kuri Cour européenne des droits de l'homme navuga ko hano i Burayi abantu bajuririye ruriya cyangwa se bajyanye ibirego muri Cour européenne des droits de l'homme zigaca imanza leta yatsinzwe ibitegetsi byanze bikunze kubahiriza ibyemezo bya Cour européenne des droits de l'homme kuko amategeko yabo yubatse neza yanditse neza ku buryo nta leta ishobora kweshapa ariko muri Afurika urabizi ko byaba n'ibyemezo bya Union Africaine ubwabyo barabisuzugura reka mbaho urugero uribuka igihe bashakaga gufatira ibihano Burundi akanama gashinzwe amahoro k'umuryango w'ubumwe bwa Afurika kemeje ko mu Burundi hagomba kujyayo misiyo yo kubahiriza amahoro yo bita miproba noneho inama y'abakuru b'ibihugu irabyanga urumva niba sommet d'etat de chef d'etat noneho na conseil de sécurité union africaine inzego ebyiri z'urwego rumwe Commission africaine de l'Union africaine inzego zayo ebyiri zivuguruzanya zitumvikanya ni bya bindi bigaragaza akajagari mu mikorere y'Abanyafurika ari nayo mpamvu nta amategeko cyangwa se inzego Abanyafurika bashyizeho nazo ziri fragile ibyemezo byazo ntibyubahirizwa leta zikorera ibyo zishaka malgré ibyemezo biba byafashwe ari nayo mpamvu rero n'ibyemezo bya ruriya rukiko usanga za leta zibisuzugura ariko uko biri kose ntabwo twavuga ko bidafite akamaro bifite akamaro ko niba Kagame yararekuye Ingabire wari watsindiye muri ruriya rukiko nubwo yamugeretseho biriya ngo amuhaye imbabazi n'ibindi ariko ni ibintu bizwi ko yamurekuriye ruriya rubanza yatsindiye muri ruriya rukiko yaba atararutsize ntabwo Kagame yari kumurekura nta kindi kintu yamuciye nuko njyewe nabivuga kutagira imbaraga kw'ibyemezo bya ruriya rukiko bituruka mu kajagari k'imikorere y'inzego z'Abanyafurika ari nayo mpamvu navuze ko nka buriya Ingabire yajya muri Cour Supreme agatanga ikirego asaba ko Cour Supreme isobanura agaciro ka ruriya rubanza yatsindiye muri Cour Africaine des Droits de l'Homme agaciro karwo mu Rwanda. Cour Supreme ikabisobanura kuko niyo ifite inshingano yo guca mwene ziriya manza.
Ya munyemerere dusore zangaha kuri mugoroba igitondo iwanyu nkwifuriza igitondo cyiza. Reka rero dushishikaze abanyarwanda badukurikiye uwaba afite kese cyangwa imanza hirya no hino, nziko mufite abavandimwe mu gihugu bafite ibibazo nk'ibyo, mufite ijoma nk'izo mwazitwoherereza kuri imeri yacu ni raditahuka @gmail.com, nkazihawe umunyamategeko Maitre Valentin akaba yaziheraho nyine mu gusobanura abanyarwanda, kuko byaba byiza tugiye muri kazanyu z'abaturage kugira ngo duhe agaciro ibibazo byabo. Turabashishikariza rero kutwoherereza izo manza zanyu ku bazifite cyangwa mwaturangira aho twazikura, ariko tugateza imbere kino kiganiro kuduha agaciro ibyo mukorerwa. Comrade de Roger, nakubwira nti ijoro ryiza. Maitre Valentin, nawe nkomeje kwiga, ndakubwira ko maze kwiga ubungubu amategeko nanjye nzajya nyavuga mu mwaka utaha 2022. Nakubwira rero nti expertise yawe irimo iranyubaka ku by'umwihariko ngiye. Nababwira rero ni tuzakomeza mu biganiro byacu bitaha. Reka rero tubashimire mwese, urakoze cyane. Reka tubashimire mwese mwarimo kurikira Radita kuri mugoroba, mbifuriza umugoroba mwiza, ijoro ryiza, tubifuriza igitondo cyiza bukeye. Mbabwira ariko ni mugane kino kiganiro tugiteze imbere, kuko ni ikiganiro gifitiye abanyarwanda akamaro, kuko nkurikije uko nabibonye abanyarwanda benshi baravuga bati ni ikiganiro gifite akamaro. Hari abanyandikiye mesaje ahangaha, tuzaheraho ubutaha kuko ntabwo twari guhita tugera kuri izi mesaje zabo, ariko tuzabigaruka mu kiganiro cyacu bitaha. Mwakoze cyane, muraharyana abandi mwese, umunsi mwiza.
Utumuna urw'icyaha cyase cyangwa icy'umuvandimwe agahigwa akangazwa imisozi, izi ndi umunyarwanda zaba muri kirekareka. Jyewe nigiriye mwihuriro nyarwanda, songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda, ufunga mkanda kaza mwendo cyama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda, songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda, ufunga mkanda kaza mwendo cyama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda. Zindu munyarwanda zaba muri kirekareka urya maherezo y'inzira ni mu kanange.